Satan. And he said, let me hide myself in thee. Well, I think that's so beautiful. I like that real, real well. Thank you kindly. And a very good afternoon to all of you, evening, and the blessings of God be with you all. Now, it's again tonight our privilege to open back the pages of the Word here to study. I love singing. I just love it. And I've often said to the people, when you get to heaven, if you can't find me around the throne somewhere, go over where they're singing. And I want to be there. And I love good singing. But in the time of a gospel meeting where decisions are to be made, I think just a song or two and quickly to the Word. Give the time to the Word. See? Well, that's the main thing, is straight to the Word. There was someone in here, people from out of town, is staying in a trailer just behind the place that I was supposed to meet a little early in the afternoon just before services. If they're here, I'm sorry that I didn't get to fulfill that appointment. And I'll see you immediately after service is over. And forgive me for saying I would be here when other things come up that I couldn't be here at the time.
Nomba mailo nchita ya wushiku ife lyonse pelangisha chintu chimo shikuru Yesu Kristu epelafye kabiri bonse obuli bufayo bwakwe wabulesa kuli ife kuchita nelo ngacha kutila bufayo bwakwe wabulesa mailo nchita ya wushiku pachika katikilo cha kwalesa tukesa landa nga shikuru asuminisha kabiri muno bushiku twala pela ngaena ngacha laba bufayo bwakwe kuli ife kuchichita atemwa ishuko Yesu kuli ife kumubombela ena ntire muno bushiku lefwa ya tulande pesa mbiriro limo ili kankalanga nshi ili aino nshita kululembo lwachiswango kabiri nshita ya bushiku yafumako wali mu nshita shalukuta chine lubali kabiri kwambila ne nshita ya lukuta lwa Efeso ya Efeso kabiri twapwishishe pa nshita ya lukuta wala Odikia nshita ya lukuta lwa kulekelesha kabiri leke ni shukuru alunda mapalo yakwe nomba kuchevo ilio tulelanda. Nomba katukonta mikefye emitwe Yesu paka shitamu ipepo lintu fieta tulaisala ichi chevo ichamushilo. Shifwe wakumulu waluse tuleto telapali lishuko ilio tukwete muno bushiku ukubano mweo. Kabiri ukuba pano peso nde muno bushiku, kabiri ukukwata obumi busuma na maka, kabiri ukuti twaikala muchikulwa umwe chebo cha kwalesa chileberengwa. Kabiri tule pepa mwekaluvula uwapalwa pakuba kaluvula wesu uwamulukwa uyo uwatusamba mumulopa wakwe. Kabiri nokutusangulula kulubembu, kabiri nomba kutupela kuli tata ababulo mulandu muli Kristu Yesu. Shimu ingesa munobushiku nokusenda ichebo nokuchisula kumitima Yesu. Shimu pashi wa mshilo enge katilila ichebo ilio chilesa mbilishwa kabiri shi chingaya ukurunga mafie pachifulo chachiko kumutima onse, kumutima wandi, nemitima yebumba. Inga nangefyo chile kabiri wanaifwe tata shi chingapelwa. Kabiri mwileka nangumo apele umulandu kuchebo. Kabiri tata ngachakuti panchita ili onse iyo ni ingasosa ichintu chimo icho ichingaba icha kusana kubutungulushi wenu shimu pashu wa mshiro enga kanya kanwa kandi te kabira fye ukuishiba chiria ichaba ichine elio kabiri no kwenda muli chena vale ni chapa monomba tubelenu uluse kumembu shesu ilio tulongene muli no inganda ya kushinshi mwinamo. Kabiri shi membu Yesu, shime pesa mbali ya mulopa. Kabiri imipashi Yesu, ibikwe mumi vele isuma ya kushinshimuna pali nonshita. Bantu tualombela isi, muishina liya kwa Yesu. Amen. Nomba, nachila tonton kanyafye, akaka putulu waka anono, akepe pala pano, nachile mba kwa malembu wa yengi uku, haya kusontelelako, kubelenga, icha kubadilapo. Kabiri, nomba, nganafika kuno, chumone kakwati, shitungulu wako kubelenga, imopali yena, chivilia, efyo chiva inshitaishengi. Ifipandwa, ifinono, fina atema fisano, apa kwambila. Lelo, ndefwa ya ukubelenga, atema kusose chintanshi, ukuti, mukulanda chitontonkanyapo namwishiba nalimo ngevyo chipangira libera ifya kusosa ngevyo muchita mwamona tapaba nangu chimo ndolela fye pali wene kabiri ngevyo nde chimona mfika fye nokuchisenda kabiri nokuchipela eliyo kabiri inshita shimo uticha mfuika ichakalabana panono inshita imo lelo enshilafye yeka nchipokerelamo eicho ilya enshilafye yeka ningachipelelamo nomba muli chileke ni chena ine nchisose na kabiri munobushiku ichi tachireletwa kusonta kumuntu uli wonse atemwa bukapepa ubwa muntu uli wonse mwamona awe nakalia twachetekela muli chilia twalichetekelo kuti tuli vena Amerika vene avachine kuti lachira muntu kuti akwata ishuko lya kushinshimuna lesa kulingana nokutontonkanya kwa kampingu wakwe kabiri tufwa yalionse chileva muli lya ine nshila lelo mulukuta olulilonse twalikwata isambilisho nishiteshingi mutubungwe ifilonganino valikwata ichisumino kabiri vekalila pali chilie chisumino ichi echishilano chesu temulandu ifyo kapyunga tontonkanya alingira kushimikila ichisumino pantu aba muchilonganino kabiri muno tatuakwata ichisumino kano Kristu chilia echisumino kabiri tapaba ifunde kano kutemwa tapaba ibuku kano Baibele kabiri Kristu emutwe kabiri Baibele ebuku Yesu lya kusambiriramo kabiri sonde enchende yandi nshimikilamo eicho nalitemwa fyo kushimikila omusango ngumfuila kutunguru wa kushimikila kabiri inshirafye ifyo nchimona eliyo kabiri muno ino nshita mukulanda makamaka muli uku kwakalabana okwine kwine okwakosa kusenda chiputurwa chimwe chambira nsuma lelo namwishiba ino ninganda ya bupingushi ubupingushi butendeka kwisa inganda ya kwalesa chishinka muno emo bupingushi butendeka kabiri kwaba nga mwalire kulya kukoti kabiri mwali nokweshiwa bali kwata ibuku lya mafunde kulya balingira kubirenga ilifunde kusanga ifyo mule pingu lwilapo kabiri filya efyo chaba munganda ya kwalesa tulingire kuchisenda kufuma muchebo cha kwalesa kabiri nomba inshiteshingi muli fifintu echo muwe abashininkisha kukubula ichinomba chilia kuti naluba wilo bwandi kuti bwabo bwalubana lelo ndesha ukuchiverenga mupe pifinga nshi kabiri nokusosa fyenge fyo chilesosa ikale nifye na malembo fya fine ifyo yasosa soseni kabiri nomba chaba fye chabipa atemwa limbi tebufaye kwa shikulu kabiri limbi kuti bwaba nshishibe lelo kuti natemwa ukukwata chila mulungu muli libuku ukuikala fye muno mwine kabiri nokulimona ukubwekela kunuma mulya muli Daniel kabiri Daniele nokusokorola kabiri nokuletamo bakasesema kabiri ichebo chonse ichakwalesa chaba fye chonse ichakakwa pamo ama buku ama kumi mutanda na mutanda yale mberwe nempendwa ya bantu imyaka makana kutalukana kabiri tapaba imo isu shaibiye tapaba imo chila imo muliena yali pwiririka takwatala akubalimo ilyalembwa ukulembwa ngaliena mwisonde lyonse bena baba pa myaka amakana yabiri ukwesha ukupiribula ipepo lya kwa shikulu ukubikako ichebo chimo kuli chena atemwa kufumyako chimo kuli chena ukuli waminisha tekuti muchichitefye owe chena chali pwiririka chena chebo cha kwalesa kabiri nde chetekelaba Baibele chebo cha kwalesa ichaputwamo ichebo chonse ichachena chali putwamo shachetekela fyo kutichi nachaputwamo kabiri chichaliba kabiri chili achaliba nde chetekela chonse chali putwamo chabalimbi chonse chalungama atema chonse chalubana kabiri nga chonse chali sankanishiwa liena tatwaishiwa ifya kuchita lelo chena chonse fye chine ndafwayo kupelo obumi bwandi panchita ilionse pafyo chaba efyo asusa shikulu alimuno nomba bali nokukwata fye shinshiku ishi nono ishabushiku kabiri recho kanshi tulino kukwata okulongana bachibelu shubushiku kutwalira fye omusangomo wine uwa kukwata vamo vantu amulukuta batire kuti ba kukuba nefiko bakesa kulukuta pamulungulu chelo eliyo bamo muli bena batile bakabakopa chiberushi ubushiku panuma ya kulongana nokwafirisha okuwamya chali chipa kutira abantu bakesako pamulungu luchelo atemwa atemwa tabalingire okubomba pamulungu uku ukutendeka kwamya chali chi tatu kitatulefwa ya nshiri mwina sabata lelo nomba nalitemwa kupelo muchinshi uku ukushinshimu na mupe pifye ngefyo ningachita kabiri nomba kanshi nde tontonkanya kabirisha mailo obushiku nali moshikuru ngasuminisha basiyo tukesala ndapo pachibelu shubushiku nomba uno obushiku ni ululembo lwachiswango kabiri mailo obushiku ichikakatikilo chakwalesa yaba ya moya biri aya pulamo aya ndesubira amasambirilo aya pulamo aya kankala aya kulanda po muri buno obushiku bantu ndechetekela ichine chino kuti tuleikala munshita ya uku kufwairisha kwa bupingushi bwa kwalesa ndechetekela tulife mu bushiku wa kwena kabiri tatulefwa ya uku baba ibela atulefwa ya uku ba abafurunganishwa tulefwa ya fye kuyipalama no kutekanya fye ngefyo bible ile ilanda muno kabiri chili achali pwirika efyo chaba kabiri nomba mukuchitechi tulomfu abantu abengi nganshile lo kulanda palulembo lwachiswango mali umfapo inchita itali wena ni chinshi nani uchichita nikwisa nani ukalukwata kabiri ngavali lukwata chinshi tulino kuchita kuli bena chinshi ushekutirwa muchena ushekwalibako ububi ubuli bonse kuli lwena Chisuma nomba, chiria echo ife tulefo ya kusanga, ukufuma mchemo cha kwalesa. Chako nkapo, nga kwaliba ululembo lwachiswango, uluwa landuapo muli baibele. Kabiri, ichi ntuchi kako nkapo, ni nchita nshi, luka mwenekela. Kabiri, bantu nshi, abo, abaka lukwata. Kabiri, finshi mukachita, utimwa lukwata, noka na ishiba. Kabiri, na finbipo, yali ame pusho, ayaye nenga filia. Eicho, ukulingana no kuishiba kwa ndiku afikapo, ukuti, ili nokubalimo ili apulamo ili kankala ili amasambiriro yabiri ili oninga tontonganyapo muri baibele ululembo lwachiswango kabiri ichikakatikilo cha kwalesa nomba intanshini kwata malembo pano kukulangishanga chakutila temwa aya lemberwe fye bakutila fye ninga pili bukira kuli yena kabiri ili ani wa mushiro chakubalilapo katumone fye ifyo ululembo lwachiswango lwaba kabiri bushe chintu chabipa okukwata ululembo Chintu chabipa, nomba, mkusokolola, ichipandu wacha 14, kabiri na verse ya 9, nimbila ya kwa malaika uwa chitatu. Nomba, asambili la onse, uwa baibele, ndemo na mnina Stanley pano, kabiri atemwa waka piunga na bambi batatu wawe kire muno. Kabiri, mailo ichungulo ubushiku, waliko wa mnina wa mokuno ukufuma, kuseminari ya wa baptisti mula wa shiviru. Kabiri nalimo kuliko ba momuno bushiku shishibe kabiri kuliko nalimo ba Methodist Baptist Catholic kabiri kutilimbi ba Orthodox chu shishibe lelo tachaba lelo ichitachiri ukulengo muntu uli onse ukumfo bubi awe na kalya kabiri ichi chirifye kuli byafinefye bible yalembwa kukuibirenga nokuleka imwe ukulolekesha muli yena mwebene kabiri katuipalame yena abatekanyafye yefye twaishiwo kuchita mukati nakakwalesa kuishiwo kuti akatupingula pafyebo fyesu ifyebo fyesu limbi fikatupala atemwa ukutwebaula babushiku babupingushi kabiringa ndeumfo kuti ninchiba ichintu chimo kabiri ndechisunga yena lesa kanengo kulipira palichena babushiku babupingushi kabiri imyeo na maboko yabo bakalasosa munyina Branham nga wali tuwebelefye ifwe ngatatuli munu yumusango erelo defwaya ukuiminina nga paulo wakale ndi uwa kakuluwa kumulopa wa bantu bonse bantu nshikwindile ukulanda kulimwe amapange yonse ya kwalesa chidia chinshinka ukulingana ndefyo ndemona kabiri ngandi muchirubo yena lesa ambele loluse Ififintu tafiata la ukuisa, ishata la ukuya kuseminare ili yonse, ishava la yapo kusukuru ili yonse, ishata la ukubula ichevo, icha muntu uli yonse paluwa chena, na ilefye umumuine muli baibele muma pepo. Kabiri ichi, chaso kororo wa mulivu lesa kumupashi wa mshilo. Malaika umumuine uwa kwa lesa, uyo untungurula ukumona ifimonwa, kabiri na fimbi pongafiria. Kabiri ukuposha wabaluele. Kabiri kutimwa pingu la kulichiria. Ngacha kutila kutichaba ichichinga temwa yo. Nomba. Niyinimbila ya kwa malaika wachitatu kuisonde. Kabiri na muishiba ifyo imbila ya kwa malaika wachitatu. Ilea ilebilwa. Nomba muli munobushiku. Uku kukuka ukwambila ya kwa malaika wachitatu. Nga ulikabirenga wa baibele. Mwaliko ifya kalanda fitatu. Ifya konkere yena. Aka kubalila po, kachitike munkondo yeso ndelionse ya kubalila po. Aka chibiri, kachitike munkondo yeso ndelionse ya chibiri. Mwamona ifyo tuleya monomba, chinsuma. Tuli kumpela ya musebo. Nomba katubike chimumano Yesu lintufye tatulavele ngamalembo. Mkulunga mika tulifye mupepi ukuba kumpela ya nshita. Ukufika lilali shishive tapali na ngumo uwa ishiva. Lelo lolekesha katubule mkulanda peri ya shiria kale. Imiaka makana yabiri iya kubalilapo imibele yosonde ya ishirefika pampela kabililesa au na wile sonde kumenshi. Mwalishi bachiria kanshi ya ishire vange sonde lipya. Kabili imiaka makana yabiri iya bubiri ya ishireva kumpela ya iko na kabili. Kabililesa atumine Yesu. Mushito chishinka ino ni mpela ya miaka makana yabiri na imbi 1954. Kabili imbila nsuma Yesu atile umulimo ukaputulwa bwangu pamulandu wanshi pamulandu wabasalwa ngate ifyo ngatakwali umubili winga pusushiwa utichaba ichabipa sana echo tulikumpela ya nshita elio kabili chine lubali mchipasho ni millennium imiaka ikana limo yefyo lesa abo mbele pa miaka amakana mutanda walishi wakuti miaka ikana limo kubushi kubumo umulu miaka ikana limo pesonde Petro wachibili mamona nomba kabili lesa akuli lesonde mu miaka amakana mutanda kabili ulukuta lwali bomba ukusushoru bembu nomba pa miaka amakana mutanda kabili ikana ili achine lubali lesa aile mkutusha kabili atushishe muli chine lubali kabili nomba lichipasho cha millennium. Ulukuta lukekala pano pe sonde pano pe nefye mumibele ya mubiri pamiaka ikana limo kwa bulama lwele ubulanda ubuchushi atemwa imfwa. Ilie nshita ikalamba ya gori deile isa nomba owe palichiria owe nalitemwa luliolu imbo isonde lileteta ukulilila ubushi kubusuma wa kukakulua. Iyo Yesu akabwela peso nde na kabiri nalitemwa chilia urubembu no bulanda ubuka linemfwa ya ilisonde iliafita fikapwa mukuteka ukwabuta pamona Yesu pa miaka ikana limo ilia mutende Bible itira bali tekele nokuikala pamona Kristu pa miaka ikana limo millennium nomba iyimbila iya kwa malaika wa chitatu lintu takulabako kuisa kwa kwa shikuru iliyo shikakatikilo nolulembo fya perwe. Nomba kukaba ukukolonga nikwa kukalamba ukukolonga nikwa kulia kumasamba iliyo tuwaya mumpanga na lechita ndachita ukutula iliyo nari umulumendo kukia mumpanga kukolonga nika kwa mkasa kantobo kabili kukolonga nika kumpela ya mwaka. Ukia mulia mumpiri nukufumia mwengombe. Kabili panuma ilio tuwasende ngombe shonse. Isho tuinga sanga okufuma mchifulo chiri chonse. Elio tuwale fumia mwengombe. Ishishire isho ishishari ishesu. Ishesu shari kuatechi shibilo. Kabili shena shari fuatikwa. Kabili inga mwalitala ushe pali umo watala ukumona po ngombe isha fuatikwa. Chintu chimo icha ibela. Ukulolekesha shirie ngombe, isha fuatikwa. Ale umfire ngombe obulanda. Kabili chintu, icha mselu, icha vipisha. Ndiyo batende kakufuatika ngombe. Ukukakafye chele, icha kufuatikirako, ewalewa umulimo wandi, ukusende chela. Kabili, nukuivika painono, ya tungulua ile leparia. Kabili amoru ya iko, na ya kakwa. Kabili ukubika chirie chifuatiko pali wene. Kabili amasakono mnofu, ukulapia. Kuitira ipula ili nono pali ena, kabili nokuirekelako. Kabili lande ni palu wakuya, yena ila butuka ichine chine. Lelo lolekesheni, yena na ifuatikwa. Kabili ili ya enshila lesa tuchitilamo. Ningilo kuisa kuchipa ilo, kabili nukukakwange nkumba panchita imo. Lelo mnjina ilio mpashu wa mshiro wa isabike chifuatiko pali imwe. Kutimwa kwato kubutuka kumo nukumirikisha. Lelo mnine chishibilo. Ilia chichinka, mulipalia. Ilio bosa isako, ale shiva kuntumwava. Lelo owe, kulilia inono ilu vantika. Ulio muntu, uyo uwae waulua, kubwekila mpakatika, ka bakamushi. Nomba, inshitaya kufuatikwa. Kabili nomba, mulinoku bakofye, aba kwendela pali bakabalwe, babili mulichi. Kabili bali abali nokubalesa na satana. Satana alinokusenda abakwe, kabili lesa alinokusenda abakwe. Unomushi kutwala mwana uyo wako ata ichifuatiko icha kwa satana. Kabiri mailo obushiku tukesa mona oyo wakwata ichifuatiko cha kwalesa kulingana nechepo cha kwalesa. Nomba ipano imbira ya kwa malaika verse ya 9 chipandwa cha 14. Walavirenga amalembo yamo aya pano ayo nembere. Kabiri malaika na malaika umbi walenga batatu ali bakonkere asosele ishiwiri kalambate. Ngomuntu apepe chiswango nechimpasha nya chachiko nokupokelela ululembo lwachiko pampumi yako yatemwa pachisansa wene akanwako umwangashi wachipyu chakwalesa waitirwa uwasankanishiwa mulukombo lwabukali bwakwe. Kabiri akalungulushiwa kumulilo na kuli weli amingu kuchinso cha bamalaika bamushiro na kuchinso cha mwana wa mpanga. Chine tamulefwaya okuchitapo nangu chimona chiria. Lekesheni, nechushi cha kulunguluka kwavo, chileni na umia yaya, umia yaya. Kabiri tamakwe tokutusha, akasuba nobushiku, ama pepechi swango, nechimpasha nyachachiko. Na bonsaba pokerela, ululembo lweshina ya chiko. Chilefwaya nangu chimo icha kuchitapo na chiria, ndeche tekela. Umfweni kulivesi ileko nkapo, lintu. Ndelo lekesha pali liena, pano epali kushipikisha kwa bamushilo. Ababa kama funde ya kwa lesa nukutetekela muli Yesu Kristu. Nomba ichipandwa cha 15 na verse 2. Kabirina umfweni nomba, mchipandwa cha 15 na verse 2. Nomba wachilabele nga kufuma mu 14 na verse ya 9. Nomba 15 kabiri na verse 2. Awe wantanshi alile apongolwele icha mulunweno lwakwe muchalo. Nacho cha isabe cha wipisha ichilonda icha yafya pawa mtu avali nolulembo wachiswango kabiri ava pepe chimpashanya chachiko. Ichipandwa cha 16 kabiri na verse ya 2. Kabiri uo isha mfumusha pesonde, chachitile nankwe ubulalelale, na waikala pesonde, wakolelwe umwanga ishi wabulalele wakwe, pali minitifie munjeleleko. Na chipili bula chiringire, na chipili bula fionse fiwili, pamukumo. Chisuma, nomba echipandu wacha 20 na verse 4.
All right. Here we are.
Chisuma, pano tuli. Kabiri na mwene ifipu na fiabu fumu. Kabiri, agwaba ikere palia, palifiena, kuli avo kwa pelwe no vupingushi. Na mwene ne mitima, yaba putu ilwe, imitwe, pamulandu wa kushimika Yesu Kristu ubunte, na pamulandu wa chevo cha kwalesa. Abasha pepele, echiswango, na nguichi mpasha nyachachiko. Kabiri abasha pokerele ululembo lwachiko pampumishabo na pafisansa fyabo. Kabiri bali no mweo batekere pamona Kristu imyaka ikanalimo. Tekuti mupokerele ululembo lwachiswango eliyo kabiri nokupepa Kristu atemwa ukuba pamona nkwe. Lelo uyo onse ukapepe chiswango atemwa chimpashanya cha chiswango akachushiwa muchinso cha kwalesa na muchinso cha bamalaika bamushilo. Kili ya efyo shikulu aleso sa paluwa chena. Nomba tuwalamba. Kili mukile ni muli Bible yenu nomba. Mchipandu wacha 13 cha kusokorola. Kabili tuwalatamba mma minitifia ya nono. Nomba. Ichi chikankala sana. Kabili mfikishe ni nomba. Intanshi tulefua ya tubule sambili loli Yesu kufuma. Mubushi kubwa fumako. Mubushi kubwa fumako tuwalisendele panchita shalukuta. Isho, ifyo tuwa mwene Yesu ukuimini na munu kutalu wakwe, ukulanda ngeishu ili amensha yengi. Kabiri, ali no mushishi, na masa kwa yabuta, amensongolu winguru wa mulilo. Ibukishe ni monsemu, mkusokorola, chavechi mwonwa, nefya kulangiri lako. Fionsefye fyari kwa atabu pilibulo, echo muli ingile ukurole keshanganshi. Mkabele nge waka sesema, mwone nifia kulangirida ko ifio fia pili wile. Elio, fipasha nyeni, unolubali, pakutila mwingeshi wa ifio, ifia kulangirida ko fipili wula ichine chine. Akwete amen songolo winguru wa mlilo, ukula enda enda ukuno kumuisonde lionse. Gabiri tuwa sangire okuti yali amalubingu wati amapanga ulupanga wafumine mukanwa kakwe gabiri ulupanga uluwatu ila kubiri kubiri gabiri tuwa lisango kuti chiria chali chebo chakwa lesacha fumine mukanwa kakukuta gabiri chila tula na mugu fiompo wa mafupa gabiri karingulula wa matonton kanyo na mapange ya mutima aba hebele chipandwa chafo Twasangire olukuta na luimini na palya mukuyemba kwa luko Kristu ukumonekela fye muli lwena kabiri olukuta lwafwele umwingira wabuta kabiri mumone chali umwana kashi ukushinguluke chifuba ali kwete umwingira kufimba insoni shakwe kabiri ali kwete intambo ya golide ukukaka ukushinguluka chena ilia yali mwikatirile ukushinguluke chifuba Ichabuta kulanda pavulungami kwa Kristo kabiri intambo ya golide ya imineko imbila nsuma ukushimikila kwa mbila nsuma uleta umupashi wa mshilo palukuta uvulungami kwa Kristo kulachi ikatirira mulia ukukakwa nentambo intambo ya pachifuba kanshi ali imininepalia amolu ngomukuba ayo ayalo kwelwe mwilungu lya mulilo Ukutale bulanda pakupingushiwa bulesa. Kabiri lesa. Ukufumyapo omulapo wakwe ukalamba uo achitire. Atumine Kristu. Kabiri Kristu alipile ubupingushi wa bulesa. Elio kabiri ulukuta washintirila pakupingushiwa bulesa. Kristu ukuimilina mchifulo chaluko. Ifyo chabe chikope chisuma. Ukuimilina mukati kafya kuteka pwenyali chine lubali. Ifya golide. Nelio kabili tulesango kutila inchita ya lukuta luwaku balilapo ifi ntufyo wakwete. Niwa angavali kuno mubushi kubwa fumako. Demo na kuboko kwenu chisuma chiria chilifyo wino. Inchita ya lukuta ya kubalilapo wasangilo kuti munchita ya lukuta luwa Efeso bali kwete ulubatisho wampashi wa mshilo. Babili babatisha bantu mumenshi. Kabili bali kwete I imisango yonse ya fishi bilo nefi papusho ifya lino kukonka bachetekela. Kabili ifyo chali, muli chila nshita ya lukuta, watendeke, kukula shivantulukila. Kuluwa chibili, kuluwa ishirepo, kuluwa chitatu, kuluwa ishirepo, elio kupita munchita ya mfimfi. Kabili, bai ishirefuma, neshina ili abufi, nulu batisho ulu abufi, yonse fibili, kuluwa menshi, na mpashu wa mshilo. Elio kabili, bai ishireisa nshita ya konkerepo, bai ishire ya kapanono. Nelio kabili wali umuishi wabikirwe ukwinsula pakati ka Philadelphia ne nshita ya lukuta wala odikia. Nelio kabili ulala odikia waishireba uluwa chifulefule kabili wafumineko fye kulichena chonse mpaka lesa ali lufuisa kufuma mkanu wakakwe. Icho chishinka yali ya malembo kabili chila kalemba weli ya shiria kale kabili onse mwache tekela ichine chine ali shivo kuti shirie nshita shalu kuta chine lubali atemwa ifia kuteka pwenye ali chine lubali ifia golide gefio baibele ya sosa chali nshita shalu kuta chine lubali gafidia ichipingo chakale chapa shanya mchipia muno kabili ilio wale ya fie mkupua lelo kulinoku bako ukusunkanishwa kukalamba noku puputulwa lintu fie ukwisala kwa nshita ya vena fialo takula bako lintu wa yuda waka ipokelela na kabili imukisheni avena fialo baba fie ukupelela panshita imo ya kusena mina Baibele itila, baka nyantaula, ifibumba fya Yerusalemu, Yesu atile, mpaka inshita ya vena fyalo ikapwe, chiria chishinka, yari kuata, inshita ya tantikwa, ya kupuisha. Kabili tulesango kuti, ifintu ifyo vachitile, kunu makuria. Tulemona, ifi shivilo, nefipapusho, ifyo vakonkele, ifyo Kristu abebele, ifyo chari chawama, kabili ifyo venavari. Elio, ulubu utolua tendeke, ukushivantulukila, nukushivantulukila, wali shimine. Kabili, elio, baku isalafye, wali nukua umuishumbi, waisuka, ukubi kwa kulukuta. Nomba, katu imini nepanopene, bintu, tatulayamuli, liena. Noneni. Katubule obusesemona bumbi ubwishire mmano yandi kasesema atile kesa ubushiku ilio tachakabe ubushiku nangu akasuba kushende bilikisha sana ngakuti mwachita kuti mwawesha kwa chiria panono inchiba tachumfika sana kabili uliye mulandu wine bilikisha ko panono pakutila bantu kunu makuti baumfikisha pantu ichi chikankala sana Kabili kukaba inshita ubushiku kasesema atile ubo ubushakabe ubushiku atemwa kasuba. mumashi uyambi kukaba ulubuto lelo kukaba makumbi mwamona ubushiku wa makumbi lelo munshita ya chungulo ubushiku kukaba ulubuto ifyo chabe chikope chisuma nomba iyo kwaishilecha muri ubushiku wa makumbi chili ya chile piribulo kuti kukabe nkondo na mafya kabili fisuma nefivi nenshita shankulo nenkuta nefisumino na fionsefye takwa kabeo kwa buta temo kwa fita chikaba nishita iyo tuwaishibo kutila wali valesa kabili kwali wa imbila nsuma nelo vena tekutivamo nefye muri chena na mwishwecho nde pilibula makaso sokuti baibele tila ukuti bali chitile chilia kunu makulia pa Pentecosti bali chitile chilia munu kutalua kubalilapo bali kwete ififishi bilo nefi papusho lelolu kutalueso lueso talusambili chachilia mwamona kwa makumbi tachiri ubushiku nangwa kasuba lelono mbatu alichetekela muli Yesu Kristu walichetekela mkwisa kwa kwe ukwa chibili kabitu alishiva leisa baibele tila ya kwa kabe ukwa buta nangu kwa fita tekuti mkwite kasuba kabili tekuti mkwite obushiku lelo mwoneni mwishita ya chungulo obushiku ukaba olubuto mwishita ya chungulo obushiku ili wabantu wa kukabanga ili buku ya kukabanga baibele ya liba ili olubuto intanshi wasa nikire balukuta oluwa kubalirapo kwa Efeso chisuma tule ibukisha noku mwanacha chitike kulia olubuto oluwa kwa lesa uluwa leterwe ukupitila muli Yesu Kristu ukupongololwa ukwa intanshi ukwa mpashi wa mshilo wapele olubuto uisonde lionse nokulemba Baibele usijo chishinka nomba alila ile uchalo cha kumasamba akasuba katulila kukabanga pakutendeka kwa nshita ya nkulo ya kuseramina kabili nomba kasuba kale wila kumasamba babantu aba kumasamba ifwe tuli bantu ba kumasamba kabili alila yokuti kukabo kupuputulwa kabili kabo olubuto munshita ya chungulo obushiko tuli pano olubuto olulesanika kabili mfimfi nanyalu ikete chilia ejo abantu bali temwa imirimo ya bipa ukuchira ifyo bachita imirimo isuma lelo lulifye mupepi nokuwila kulya kuli ulyo mupaka kabili ululubuto lunono ulo tukwete ikatilileni kuli lwena lolekesheni kena kasu bakamokene ako akatulile kulya baba Yuda kale wila kuno kubena fyalo ukupita monse umo mushtai ukupita umu mumyaka makana yabiri bali kwete china chilya notubungwe nenshita shankulo kabili ichina chilya kabili abantu tabaishi bapo bayiminina ilo Baibele yali laya lesali chita ukupitila mulika sesemo kuti mwishita ya chungulo obushiku kukaba ulubuto. Kaba ulubuto mwishita ya chungulo obushiku. Leche tekela natufika. Akasuba kalewa. Ichi fiyali wachonse chile teta. Ukulidila uliabushiku. Mwoneni. Nomba tulesa ngo kuti ukutila ifyo wakwete kulia ulukuta luine uluanshita ya ntanshi bali kwete sambilisho ili aivela ichintu chakubalilapo chashile bafye fimo imilimo atile mwalipata imilimo yabena Nikola ndesunguka ifyo yabena Nikola bali nalipitilemo muli chilia kabili ukupita mwili ya shiria kale na kabili na kabili na kabili ukupita mufita wefya bulondoroshi fisuma ifyo nasangire kabili tapawa na ngumo uinge shiva anofye chali sambilisho ilyo ya tampire no mwaume Nick Nicholas uyo wali ngiro kuba umo wabatumwa uyo wali ngo wafumine munshila ali mikile chisumino atemwa ichintu chimbi kabili ukufuma palya watende kabena Nikola chali mulimo intanshi kabili imilimo chali ni chinshi mu Efeso munshita yako nkenepo ya lukuta chali shireba isambilisho elio kabili chali shireya munshita ya mfimfi ya kuchusha nomba ili aline isambilisho ya bena Nikola ilio ya tende kumumulu kutaluwa ntanshi panuma ya kubapo kwa batumwa kwa ntanshi kutatu watemwa kune chaishileva umulimo. Mate ndeko kutontonga nya chisuma ichikutichava echo. Nomba imwe wonse mwalishiva ifyo chaishirefuma kabili imwe bakabele ngaba Baibele. Nomba chate ndeke kulia nalimomu AD 600 kabili atemwa 306 ifyo veta ukupilibulwa kwa Konstantini. Ena tata lile ukupilibulwa. Mwaume winga chitaifintu ifyo afiko ifyo ulia muntu ashitire tali wapilibulwa. Chiria chichinka. Ichintu vya chimo, icho achitilepo, icho chakwetepo bukapepa bumo, bumo kulichena ntile, avikire ulupanda, palukuta, wa St. Sophia. Mushachiria, yachali chintu chimo, ukuila kokumulo, chisuma, aibele abena Kristu, nga ali chimfishirie nkondo, akesaba umwina Kristu. Kabiri bali pepele, kabiri ali lekulia, nokuwina nkondo, atemu ali chimfisho bulwi, kabiri ali bwelele nokusosa, chisuma, nalailunda kulukuta. Echipasho chisuma nganshi, icha membala walukuta wachifulefule ilelo, chiria chishinka. Avi kide ulupanda, pamulu wachalichi. Panu mayamfo yakwe, akwe tava na baume babiri, ava na baume batatu. Konstantini, Konstantias na Konstantiniopo, icho chate ndeko kupanga kukabanga na kumasamba karo mkabiri, vali patukene. Kabiri muri akanshi, chaishileva ubufumu, kwa otomani mukatika ili anshita, elio kabiri vena, nalimo muishita ya bubiri, atemwa ya butatu, inshita ya bune ya batumwa, kabiri elio ichintu ichanta nshina mwishiva vaishire tendeka ukula atalikana pakatika umono mvie kabiri vaishire patukana akachisuminwa kanono shira muntu mukasende lukuta kulia ilio lulio lukuta lwa Wesley Methodist wali mumaka ilio John Wesley alikulia unwa Lutheran lwali mubushiku waduko kabiri chila ulumo lelo lekeni mwalu tendeke afwe inshitafye imo elio kabiri balafuma mwishira iliyo shikulu intanshi amwe nekerekunu makulia, iliyo valefwa ya ine ukutampa, ukupanga kabungwe palichi na fimbi pongefi. Na alile kulia, nukumona uko Dwight Mude, uatende kumkalamba, Mude Bible Institute. Kabilina tonton kenye, nga Dwight Mude, kuti alolete shapali Bible Institute. Ifyo uliomwa umeaimi ninepo, kabili ifyo vachitanomba. Chisuma, na atile, lolesha kuno, lolesha, ngachakutila Wesley, Calvin, Knox, Fine, Sanke, atemwa Fine, onse mulivena, kutiva ima ilelo, nukumona ulukuta, luwabo pantu uvelele. Owe mwe, mwamona, inshita ya kubadila po, ilio muntu aimini na palia, ekatilila kuchine. Oleteshe ni kuli Dr. Dawi, umusumba wa Zioni, chinshi, ilelo, bala seko kunda kwa kwa bulesa. Ilio u, umusumba, uwa palirwe, palichena. Lelo ilio Dawi afile, ilio kulia kwa eshile chinshi, Blake, John Lake kabili na bonsefye. Kanshi, ichintu cha kubadila po na mwishiba, wali selela mupepi nomba, mpaka wa Assemblies of God, wali ingila mulirwena, kabili ibumba ili kalamba, iliaba mimonekele na ama fionsefye. Kabili u, ulukuta lwali ya no kukwelela kunuma kabili, umusango wa bipisha. Echo na sangirechi, baibele itila, David abo mbele shikulu wino munkulo yakwe. Echo na atile shikulu, shilefuwa ya kabu ngwe nangu kamo. Lekeni mubo mbele no mutima wandi wonse, lintu nchiripano uwa mweo, chiria chishinka. Ichikonkapo, mkesa kuata umuntumbi ilio nkafumapo. Uka kuata umuntumbi, uka sende chifulo chaiko, epelafye. Mwikensha ukukulida pali umbi. Tekuti mkosho umulilo, pachifulo chimochine. Israel alitwalilile ukwenda. Hidyo vai minine, bali welele kunuma, bali no kutuwali hilo kulaenda, chiranchita ya bushiku, bale kosho mnilo, chiranchita ya bushiku, ukwenda no kutuwali lila. Nabili chiria, echo tulingilo kuchita. Icho Luther akwe techali fye wino, uja wali bushiku, wakwa Luther. Icho Wesley akwe techali fye wino, uja wali bushiku, wakwa Wesley. Icho Holiness akwete, chiria chali fye wino, uja wali ubushiku wabo. Ulei kalamu ubushiku bumbi. Nomba tule, tulea pantanshi. Kabiri nga kukawa ubushiku nga tuafumapo ukesi saa wafye umusango mwine. Lelo lekeni tuende mulubuto lintulubuto tulipano nomba. Kabiri na limonechi ukuti mulia ili isambilisho ya ishireva ichintu chanta nshina mwishiva mpaka cha ishire salanganina mufisu mino ifingi. Eli wabena Roma wa ishire pilibulua. Naomba ubufumu kwa Roma ukutula inshikusha sha Rome lintu intanshi ya ishile senda nukuchimfia isondeli ya venda fialo yonse kufuma ku Greece panu maya kuwa kwa Alexander Mkalamba yaba ni nko ya sende chifulo chonse mwisonde abantu wa Rome inshita ya venda fialo Daniel F. Aso sele muchimonwa walaisa kulichena mu umaminiti aya nono. Elo lionse ya likuwa tamaka ya kuteka mwisonde lionse. Abena Rome. Elio kabiri tuasangiro kuti kulia. Kanshi ukuti bali ungenye ulukuta. Ibumba li abantu ya nshileba chapamo. Narimo 606 kabiri bali nike abene. Bashifwe abantendekelo. Bashifwe abalukuta. Ibumba li abaume ya nshilepamo. Noku kwato musonkano. Pafyo bali ingilo kuchita. Kabiri bashile tendeka kabungwe. Kabili lekeni nande pano, mwema nande wa temu ikwa, avena Kristu, bonse wa protestant na wa katolika. kabiri nomba de munani nkwata banandi bakatolika abekere muno nshile society kukumulengo kumfo bubi bantu shipikisheni pama minita ya nono kabiri walale tamo brana mtabe na konayo mwamona pali miniti fye tulingile fye kushimikira imbila nsuma jefye ilipano temulandu ni kuisa Johane atile akasembe kali vikirwe pesa mbali ya mushira wa chimuti lekeni utupandwa tuulu kilile konsoko tulefu ya chile chishinka alingile kukuta ulaifi muti nefinto lelolo lokesheni mujavai shire bunganya ulukuta uluantanshi kabili vai shire vachapamo nukubunganika ulukuta luantanshi ululu aleitwa ulukuta luesonde atemo ulukuta lua katolika murom kabili vakatolika vatila ukuti luena ninyina walukuta kabili chiria chishinka nganshi uwena ni nyina walukuta wakabungwe chishinka ni nshita ya antanshi mwiri ashiri ya kareli esonde ukwatalile ukubako ulukuta luwabunganikwa takwata la ukubako ukufuma kuntendekelo ya nshita ukupita mwishi kusha Israel tamari ya kabungwe vali umutundu te kabungwe kabili vena Yesu Kristu tatalile okubunganya ulukuta. Takwali na ngumo uwa tumwa uwatalile okubunganya ulukuta. Kabili takwaba inshita kufuma fyekulya panuma ya nkulo shitatu atemwa chine panuma yabo abatalile okubunganya ulukuta. Defwa ya imwe okulete eli ashiri ya kale nokusonto munwe wenu pali nangeni panturu wabela. Kabili nalibelenga Joseph asi kabili na bonsaba lembeli ashiri ya kale aba ishibisha abo twakwata mwisondelelo abona ishibapo. Bantu ningile okuba washininkisha ndalanda ili ashikuntanshi abantu amakana kulingira okuba walinga okulangisha nokushininkisha nifyo lelandapo ocho chishinka. Takwatalile ukubako akabungwe kabili te kabili Petro wa mushilo tatalile kutendeka ulukuta lwa katolika ndefwaya ili ashirimo ili akale atemwa ilembo limo ili nono Petro wa mushilo ali umuntu waupa mutila ali ni pop enanga tali ni pop Petro ali umuntu waupa Bible tila banyina wabakashi bali lele na balwala impepo kabili Yesu ali bondepe kabili ukulingana ngefyo na ishiba Petro wa mushilo tatalile abapo okuba murom kabili takwatala ukuba iliashi liakale iliyo iliatalile okulangisha na okuba murom kabili chiri ya chilubo lelo bali bunganike nokutendeka ulukuta uluwale itwa ulukuta lwesonde kulia bapangire ipepo yesonde lyonse bali kwete okumfwana kwa pwiririka chila muntu bali chapamo chila muntu asosele chintu chimo chine ipepo limoline lyali pepelwe kabili baishile pango mwina wa malembo ukuyafunya muri Bible ayenga yayena nokupanga na yambi tamwa ko mtu wala okulumbulu wa Einsteino mumabuku yonse aya mushiro aya mu Bible tamwa na kuchelela Maria takwa banangu chimo cha parafilia chena lyonse chali baicha ibela ukususha chena monsefye mu malembo nachata lile ukubapo panchitaili yonse kabili gamuka sanga bachifulo ichili chonse na mkwata insambu isha kuisa mailo munchita ya wushiku no kunungamika nchabamo mulia nangu pamo mkalete shima pepo wenu atemwa pasta tapava nangu pamo malembo apote atalile ukulumbulua ibu kufyerimo ili nono ili ya makebizi ili ya lundirwe mulii ili ilisha putuamo vifintu ivya vikirwe mulii atemwa ukufumishiwa muliyi iyi Bible eri abafyeka iyali suminishwa kumatampire abantanshi atemwa abali bonse bakalemba weri ashiri akale ili alukuta lwantanshi atemwa ishtaili yonse ili aba orthodox tu kabili tabata la kusuminisha pona nguchimo lelo iyi Bible iyo twakwata ilelo nomba kanshi mulichiria umfikisheni nomba nomba leto ntonkanya bakatolika bale chimfiwa nganshi bakashitafye mwamona nomba kanshi bali bungenye ulukuta lwa katolika kabiri batendeke kuchusha ukuti bena benga mwalilenga chila umo ukulikonse ulukuta nobuteko yampane pamo kabiri bali uletele ukufuma muri Rome wachisenshi ukuya kuri Rome wakwa papa mumashi uyambi ukufuma kuntambi shachisenshi bale telemo wina Kristu mumusango wabo abene mwamona bena mali firirwe okumfa chinshuri omuntu engala iminina nokulape pa kuchishiri nangu chimo bali basenshi eicho bafumishe po Fevenas nokubika po Maria bali fumishepo Jupiter nokubikapo Petro umusango omo wachimpashanya icha kushinshimuna nomba kabiri bale shinshimuna lintu takulaba chilya kabiri baishire panga ipepo lyesonde nokulisosa muchilatini pakutira likatalo kufirwa kabiri na fimbipo lyonsebena basosa chimochine kabiri tekuti mulanshanye atemwa kulanda na shima pepo wa katolika nangu takwama katolika pafishi nkafya Bible umu alikele uyu shima pepo munono ubelele kuno alikele munganda mumwandi nomba linefye antile imwema protestant mulabirenga Bible nukuikala panganda ife wa katolika tuwa ya kuchali chino kushinshimuna natile nelo chinshi chiria echo nomba njasuke chiria natile lesa ava mulu kutalua kwe natile ena tapawa ile mbona ngulimo lila ndaifyo natile lesa ava mchevo chakwe natile leke ni chevo cha muntonse chive chabu fine chandi chive chine natile usheta ule tontonga nyakuti kumbali onse ili ava ume ukupanda amano pamo kuti kwava ama kasana kuchirafio muntumo natile yo go muntumo alimufwe kwa kwa lesa ena na kwa techine yonse ndachishini nkisha kwati piyachari na Jehosofati na Mikaya ama sambililo ayo tuwa kwete fiyobushi kubumbi pa mulungu wa fumako ilio Mikaya aile kulia kabili bashima pepo ama kumianda ine vali imine nokusosa kabie ni kulia shikulu alina imwe kabie ni kulia shikulu alina imwe Jehosofati atile musheta kuliko na umbi umokuno atile ekwali Mikaya elona limupata atile katumfwe fiyo alasosa atile kabie ni kulia elonimo na Israel ukusalanganishi wange mpanga atile mshensha chikweva mwamona eicho nani walunga mikekulia ilio baka sesema ama sambilishwa imyandama kumiane vai minine kuntanshi ya ulio muntu ilonomba umo uwa mimonekele inono mkote uwa kalawana kakunkuluka wa mushiro uwa iminine kunu makuriali kwete chine chiriachishinka alikwete chine amutobele ulupi pakanwa nokumuma palichena lelo alikwete chine eicho tachava na mulandu nivanga wala sosechi atemwa nivanga wala sosachiria nichiria efyo asosa shikolo chiria chishinka mkemi nina paluenu ishtaishingi ilio maimi nina pachepo cha kwa lesa lelo vena wa shininkicha ukuimi nina pafyo shikulu asosa nomba vali vungenye ululukuta umubili ukalamba ulukuta lwa katolika ululuwa sende chifulo chonse vali vukapepa wonse ilelo munshira ya wina Kristu ni vukatolika lelo basusokuti tamule kabila tatuchita mwatila nikuisa uko mufumia uku kanali yenama nikuisa uko mufumia shima pepo elaupa nikuisa uko mufumia ife atile tatusambilisha Bible atile ulukuta eshiwe temulandu ifyo Bible isosa nifilia ulukuta lusosa lelo lesa atile leke ni chemo cha muntu onse chive chabu fine chandi chive chine nomba ulingilo kukwato kusala kwenu nomba ilia vena Nikola ya ishileva isambilisho elio kabili ya ishileva icha kuchushishako nomba ichinachisa mwonekela kuno mwishi kushakulekelesha elio kwa ishileva akafukauka ukupita mwishita shamfimfi kabili no kuchushiwa elio kwa ishileva ukufuma ukupekesha kwa ntanshi uyo wali ni Martin Luther aishilesa ngukila ulukuta lwa katolika amulandu wachiria alifu minemo mulia nukukula uliomulalilo kabili vatile uyu mubili wakwa Kristu atile tawawo mubili wakwa Kristu nivishiketi chiria efyo chava epela bache tekelo kutila luka listia lwa mushiro ichava luka listia lwa mushiro chipilibula mupashi wa mushiro kabili ilio mulia chiria mulengisho mupashi wa mushiro mumibili wenu lo chiria chilubo. Mupashi wa mshiro luba tisho wa mupashi tachari ilio mwishikuwa Pentecost wa ishile fika shima pepo aishile nukuba pela ulukalistia wa mshiro kabishiketi palulimiru wabo atemwa tachari kashimikila umo aliendele nukusansame nshi ya mpalivena nukuba posha maboko yabo chimopalithiena iyo mkwai lelo kwa ishile chunda kufuma kumulungo mwela uwa chipupichikali ichocha isule nganda yonsomo vaikele yari ya malembo chiria echa wechishinka, chiria echa chitike, muli ulio lukuta, kabili echa chitike, ilio ulubuto luleaka, muli unobu shiko. Baria epo ulubuto, wapulile mulia, kabili pano, epo ulubuto, lule pulila pano. Nomba ngamalembo yali yonse bebelenga nayepushiwa muyabikefye pali nalamupele chifulo apo yabelele mwamona mumalembo chisuma antu munchitafye inonongei ili ngirine iliyo twapita muli yena tulasende milungu nemyeshi chila ilembo ukulikonka abantu kukwata mabaibele yabo lelo nga yaipushiwa mukanjishwishefye chisuma Kanshi, Martin Luther, kanshi, panuma ya kwa Martin Luther, kwa ishile John Wesley. Martin Luther, aishile na katekizimu, ifintu ifingi nganshe, aishile fuma na ulubatisho, aishile fuma ukusambilisha, avene watatu, ulubatisho, uavene watatu, ulo, ulusha atalile, asambilishwapo, muli baibele, talua atalile sambilishwa, muli baibele. Kwa aliko na ngumo, uwa talile batishwa, mulu batishwa wene watatu, muli baibele. Nga chabe fyo, mukese na ngishapo chale mwa, tachaba amo mulia. Nishinafye imo, iyo bapelu omulimo, kukubatisha yari, kabiye nino kusambilisha inko shonse. Ati ile kunu makulia, kabili, mule babatisha muishina, te muishina, muishina. Tata mwana mpashu wa mshilo. Kabila basambi, baishile pilibuka fye, nukubatisha chila muntu, mwishina ya kwa Yesu Kristo. Kabili apele umulimo kuti, mbo muntu onse, alibatishiwa inshila imbi, alingilo kuisa nukubatishiwa na kabili, nintabala pokele la mpashu wa mshilo. Kabili ulu, wali inshile, ulu kutaluwa katolika. Sange ni chifulo chimo muli baibele, apo muntu uli onse, ata lido kubatishiwa, mwishina ya kwa tata mwana mpashu wa mshilo. Chili ya chili fie chakosa, busheta chili, bachiwe lushu bushiku, ukabo bushiku, wame pusho. Kesa dile tatu kesa londolo la chili ya, wino wino, chisuma. Chisuma, defwa ya uli onse, uinga nangisha, ichifulo chimo, hapo muntu uli onse, ata lile, ukubatishiwa, mwishina ili ya kwa tata, mwana mupashiwa mshilo, na alafu makuchi ntamba, nokusosa, ndibumbi munda. Uli onse, wabatishiwe mwishila imbi, ali ishile nukubatishiwa na kabili, mwishina ili ya kwa Yesu Kristu, kukupokelela mpashiwa mshilo. Filie efyo chali, filie efyo baibire ya sosa. Nomba mulemona, tulasenda ilie michitile, mchifulocha chichinka, nomba mnulekeshe kumalembo. Mwitila chiria, chisuma mnina branamu atile. Munole keshe kumalembo nomba. Sende ni chitabo chenu, icha kufuwa ilisha mwamalembo, no kufuwa ya. Ndiyo kabili, ili nefye, mumone, chila imoya shirie nshita isha alukuta, shari kwete ishina liyakwe, mpaka ilio cha ishire pita, muli nshita ya alukuta luanfimfi. Kabili, nole keshe ni, chilio kupashanya, kulia, unu mamu, mulu kutaluwa orthodox. Iliyo inshita ya mfimfi nganshi, ya ishile bako, iya wa yuda, yari iliyo ahabu, mnonshi, panuma ya mfumu ikalamba, iliyo talabako, kabili iliyo chiri ya tachilabako, asungile Israelo, mumibele yonsa isuma. Kabili ahabu, aishile monga kachetekela, kuwa pamupaka, umusango wa chifulefule. Kabili, alile kulia, nukupa uyumwana, kwa mfumu munono, Yesabele, uyomwa likapepa watuluvi, kabili aishire mletamo, nukuleta ukupepo tuluvi mu Israel. Usheta mlevu kishachiria, ichipashwa ichisumanganshe. Hidyo, uprotestantizimu, wasankene, muli romanizimu, vale televu kapepa watuluvi, na kabili mwina Kristu, mwishita ya mfimfi. Filia fine, ukulingana, defyo chava. Nomba mweneni, hidyo chaisa ululubali. Bano ni chinshi mkwete, icha kupiana, pali mupashi wa mshilo, bishketi. Icha kupianina, ulubatisho wa mumenshi, mwishina ya kwa Yesu Kristu, tata mwana mupashi wa mshilo. Baishile, pianisha pofionsefye, kutinambula, nukushininkisha, na malembo, icha kupianisha panuma, yacha kupianisha. Kabili Martin Luther, alisuminishe nyena fyo. John Wesley, aishile fyo kuisane chintu chimochine, nukusuminisha nyana cho. Takwata la kubako na ngumo, umuntu, muli baibele, uata lile kusanswa. Takwata la kubako chintu cha msangolia. Takwali chintu cha msangolia, muli baibele, takwali umulimo, uapelewe, atema ifunde, lia chena na kalia, lelo imwe, mwalichisuminisha. Chiria chishinka, mwalichisuminisha. Baishire fuma, nukubula kakalivo tolo waka mchere, nukusanshira pali imwe. Chishi, ulukutalu wa katolika, elwa chitendeke. Kabili, mnafuka mina chena, chisuma. Umuntu mwatile, ubushikubumbi atile. Taulika, iwe ulifia ushiri katolika uli. Na atile, iyo mnina, di protestant. Na alisangu kila chiria, chiria chishinka. Gakashimi kila wambila nsuma. Pamunava na wakualesa, ngabantu bandipano, ukia kumolo. kabiri ningira kubashimikira nokuikala pakati kavo ndakasambirisha nefishibiro nefipapusho kuti navavumbi munda nganshaiminine pali chilya ichali chine natile mkwai nkeminina ngachikanjipaya ndinokuchita ndinokusambirisha fye ife fyava muli baibele kabiri ndefwaya paista ili yonse ukulanshanya pali chena noli yonse mwamona lekeni ave popu wa kromu atemwa atubishop atemwa fyonse fintwali mwamona ee kwai chilya chishinka ngandi muchirubo iseni munangishe nomba nshaluva pantu ndevelenga malembo imwe nshavule amavuku ya kusambirishamo ili ebuku lya kusambirishamo umumwine nomba kanshi mumone vanshile tendeka kufuma na fyonse fifya ntambi nomba mwishi kushakulekelesha kulino kuisa kuchushiwa nomba tulinalimo ukusokolola ichipandwa cha 13 nomba ichakubalirapo nomba ngakuti mwamona ukupita monse muchipandwa muno iletila nalilolekeshe kabiri moneni umwana wa mpanga ayiminine palupili wa sinai iyo munjeleko ndimuli vesi ishilingile ichipandwa chishilingile cha 14 ichipandwa cha 13 nayiminine pamusensenga wa palibemba nokumona chiswango chirefu mamulibemba chili nensengo 10 nemitwe chine lubali na pansengo sha chiko ingala 10 na pa mitwe ya chiko amashina ya miponto nga miponto ni chinshi chava ichakusekesha ukweva ula ukulandapo nomba moneni tali kwete imitwe chine lubali nsengo 10 kabili lolesheni ilyo chena chairefuma mulibemba nomba ukusokolola 17 imwe mwevalelemba 1715 isoso kutila ukutila amenshi yemini nako ukufula nobwingi bw'abantu eicho ichi chiswango chimini nako amaka ayashiri ya bulesa ichiswango ichilya chaiminine okufuma mu bantu kabiri chaiminine pamisensenga ya bemba kabiri nali mwene chiswango kabiri chiswango icho namwene chapalire mbwire namakasa ya chiko yaba ngaya bere na kanwa kachiko kanwa kankalamo kabiri chimwena chachipere amaka ya chiko ne chikuna nolupakolu kalamba ichimwena kwete fintu fiviri ifya kulolekesha ponomba mone ni chichiswango chali kwete mibele ine iya sana muli chena kabiri nga mwavula Daniel 7 imwe mwemalele mbaifi Daniel 7 Daniel amwene chimunwa chimochine imyaka imyanda makumichine konsekonse lintu takulaba ichi ali mwene chimunwa ali mwene filie fiswango ifyapa tukana chimokuchibie kutendeka kwa kutekwa kwa bena fyalo kabiri ifi Filipano Yohane ali chimwene kabiri impera ya kuteka kwa bena fyalo yonse filie fiswango fine yaiminweko muli chimo Filia ifi wafimo fine fiakale ingulu isha ikele muli chila ufumu kwa bena Roma ukuya fie pantanshi kabila wa Griki na fimbipo ukuya fie munshita ya nkulo ya bena fialo na fisa fika kabili fionse fia kumene mchiswango chimo wala chisanga wino wino nokumona ifio chena chari chisuma fionse filia imwili inkalamo fionse filia ni imwena nibanga waba ishwa ifio imwena yava imwena imi ni na Rome. Katubelenge chilya chili kwati lipusho mumano yenu mumbele ukusokorola ichipandwa cha 12 paka shitafye apa katulolekesha apa ukusokorola 12 nomba lolekesheni kabiri mumulu mwamwenwe ichishibiro chikalamba umwana kashi emi nako ichinshi ulukuta uluni na winga apa ulukuta uluine umwana kashi akupena kasuba umweshi mwisamba lya makasa yakwe lolekesheni umweshi mwisamba lyakwe akasuba pamuto wakwe umweshi mwisamba lya makasa yakwe akasuba kali inshita ya nkulo ya kusenamina kabiri umweshi wali inshita ya nkulo ya malango umwana kashari ulukuta lwa Orthodox kabiri ayimirine pamulu wa malango amalango yalefu mapo pantu amalango yali chinshingwa ichafintu fisuma ifyali nokuisa ushito chishinka umweshi wabafye chinshingwa ichakasuba ukubalikira pamweshi ushito chishinka ukulenga umweshi kabiri amalango yali mwisamba yankasa shakwe ali kele kufuma muri buli abushiko kabiri mone ni fintu afwele nomba pano na mwisamba lya makasa yakwe na pamutwe wakwe chilongwe cha ntanda 10 na shebere ulukuta walifwikwa ichilongwe eche sambirisho ili abatumwa 10 na babiri mwamona kabiri wene pakuba nefumo akutile pakukomwe fumo nokuchula pakupapa ulialwali lukuta lwa orthodox lolesheni elio mumulu mwamwenwe ichishibilo chimbi Mwoneni ichimwe na ichikalamba, ichakashika, ichawa, nemitwe chine lubali. Mwamona sungeni liye mitwe chine lubali, mimiti manomba, imitwe chine lubali lyonse. Imitwe chine lubali, insengo 10, kabiri nengala chine lubali pa mitwe ya chiko. Nomba, kabiri umuchila wa chiko, wakule chaka niko, chapari futatu, ichantanda shamumulu, nokushiposa pesonde. Kabiri ichingwena chaiminine kuchinso chamwana kashuwa laswa apape ukuti ilio apapa chirie umwana wakwe. Lole kesheni, wene apapile umwana maume uli no kuchemene nkoshonse kunkonto ya chela. Kabiri umwana wakwe ali ululuile kulilesa na kuchipuna chakwe chabufumu. Lukuta lwa orthodoxi, wali imini neparia, akasuba kale balikisha panshi, isambirisho lya batumwa 10 na babiri chinsuma. Numweshi kuisamba lyankasa shakwe, amalango ichinshingwa cha fintu ifya leisa, ulubuto lwa mbila nsuma, leba likanomba, amalango yali pwile, ili wakasuba katulile. Yali kalipwe, pakupapa kabiri yali fiewe umwana mwaume, uyo wali Yesu Kristu, kabiri ali ululuilwe, kulilesa. Lelo, yali nefye, Ichichili pano, ibyari nevye ilio ichingwena, uyo umwali nichiwa, amwene umwana kashuku wa waiche ya nyoku papa, chari minine mpepi na wene, ulio umwana wakwe, ibyari nevye ilio afyelwe. Kabiri ilio Yesu afyelwe, ubufumu wa Roma, wale telefunde kuipaya, abana bonsawa nono, ukufuma, pamiaka ya kufyalwa ibiri, ukuya pantanshi, ukuya Fuayo kuipaya Kristu Yesu. Kabili lesa, ali mikila masako pamesu ya chiko. Noku mutuwala mulia muigupti. Noku mufisa. Ndiofyo achitile mose, nishilaimo ine. Ya pari ya ichimwena chaka shika. Ichiwa. Kuisa kwa vila ichipuna chakwe. Mu. Ya murasha, ni murom. Kabili atile, chiwa ali mupela ichipuna chakwe. Nolu pakalu wakwe. Ichimwena chaka shika. Te rasha. Ndomfwa baka piunga baka lamboku sosa. Rasha ye mkanya Kristo. Chinishi, rasha taya kwa tapo na nguchimwe cha kuchita na mkanya Kristo. Varia, niwa communism. Ufi, kwa protestantism. Kabili, catholicism. Yafumishe communism. Mulandu rasha batamfisho kufuma kulia. Pamulandu bene, bali sendela indela mashonse. Kabili, bali kwetama pepo yonse okusoswa kulibali yaba mushiro. Echo bakulile ifukuru wa ifukalamba. Kabili, bali kwete chuma chonse cha bantu. Nukuchilonga ni kangafilia. Kabili, bali mwene, tabai kele haba ibela. Kabili, tabali haba pusana kulibonse. Haba shela haba mwisonde. Kabili, bali chifuishile kunse. Nukupanga communism. Nomba, ngakutimwa mpela kwa inshitana imbi. Iya abushiku, ngalesa kuti achita. Nino kushiningisha kuli imwe kuti communism. Irebo mbafia wino wino muma boko ya kwa lesa impalume. Ukona ula Roman. Kabili, ukisheni. Ndeso se chinga kasesema wa kwa lesa. Ubufumu wa Russia bukaposela ibomba ya atomiki ilia ibela pamusumba wa Vatikani nukuliona ulamuli ora umo efyo asosa shikolo kabiri baibele chilo kutilesa alisendele bali yaba umeaba bipishe mitima nukuba bika maboko yakwe kabiri bali fibombelo mumaboko yakwe kukufikirisho kufoye wakwe kabiri nukubwekesha kuli luena filia fine filia lino kuisa kuli luena chidia chishinka chidia echevo Mwenina tawaishiwa ifyo ififintu fiyawa ifya uchenjeshi. Ibu kilisha, Yesu Kristu atilo kuti munkanya Kristu akapalamanga nshimpaka akavepa abasalwa bene. Atile, nomba mwireko muntu nangumwa muwepe. Atile, mwibanga wasenshi, ukubwekesha pwepe polienu, libiri libiri, na kuchelela Maria walisena minwa, wewafudishe nema, kabili bali palwa. Atile, mwibanga wasenshi, ukusose, chisose, sose. Atile kabili mwikesha ukuito muntu tata. Pano pesonde na ngula temwa yofye mwa kwa tashinwe umo. Kabili ulia ava kumulu. Lelo, unapiri uka, ukukana chidia. Mwana chichitate mwana ndu pantu, chali lumbu kwa. chiba lyonse alikwata ekintu kyalumbukwa lyonse fintu kyaba okufuna kuntendekero emimonekero ya bukapepa alina kweta ekintu kimo kiine uyu pano omugashi wakwe olenda muli iki kiine kupitira muli mukanya kristu kabiri uyu aisa abere waipa iwe nawo kiyakishinka moneni kabiri nomba loleseni lyonse fifiswango kunu makulya lyalonganikwe mu kiswango kimo kuno lubali ikyo kyaleitwa ikimwena ikyakashika ikiwa nomba katutendeke pa verse 15 chipandwa cha 13 mwamwana nombo kuti ulya Rome ali ichipuna chakwa Satana ichiswango ichamitwe chine lubali nensengo ikumi ichayiminine pamwana umwana Kristu ukumulya ena yali nefye ili wafyerwe nani wachichitire Herod Rome lyonse ni ena twalaisa tuye kuli Daniel mulyamu inefye nga twalakwata nchita yalinga kabiri shikulu ale twafirisha twalaisa mona kwachi nchende yonse mu malembo ukufuma kuntendekero yabena fyalo ukubwelela kunu makufuma mukutendeka kuti nachini nkisha kuti Babiloni yatendeke mukutendeka kabiri ipwira mukusokorola chatendeke kunu makulya na Nimrod mwana wa Abrahamu ukupitira mukupepa utulobe ukuleta motulobe ukushishimuna utulobe kabiri chali so kupita monse mulya kabiri ichabu chenje shinganshi mushi kushakulekeresha mpaka chali senda ishina lyabwi na Kristu kabiri chichili ukupepa utulobe Mushe Paulo wa mushiro mkalamba mu Tesalonika wa chibirita sosele katuchibelengefye bintu tatula ya pantanshi Tesalonika wa chibiri, chipandu wa chachibiri, nukumona ifyo, Paulo asosele pano. Ena ali chumwene mumupashi, lintu tachilati chise, mubushiku, ubo tulei kalamo. Chisuma, mwe, ifyo ubushiku tulei kalamo buli, infi infiyo tulei kalamo, kabiri ava umenava nakashi, ukula ungwa ungwa, umumumfi infiya chisenshi, kabiri tabachi ishiwa noku ishiwa.
What a pity.
Ifyo cha becha bulanda ifyo buli obushiku ubo Paulo atile byo bushiku tabwa kese kana obusangu bwabalira po ku Saintanshi kabiri no muntu wa kupulumushi asokororwa namba moneni ale mulangisha weno kuba omuntu ushito chishinka Paulo atile ena ali muntu wa lubembu kuyi sasa bikomwine pali fyonse fitwa lesa bakutira ena ale shishimunwa ngalesa umuntu ukushishimunu angalesa umuntu ukesa bikwa pamonge chintu icha kushishimuna kabiri ena atile uli obushi kuta kwa kese kano obusangu wabalila po kuisa chena ni chinshi imibele ya chifule fule ya lukuta chisuma umfweni leke ni mubele ngelechi gamle fwaya abena Tesalonika wachibiri chisuma kutina sende chifulo ichili ingile nomba, ukubalila po, pakutila tuivele nga yengi nganshi. Mwileko muntu wa mubepe, besi ya 3, abena Tesalonika wa chibiri, chipandu wa chachibiri. Mwileko muntu wa mubepe nangu, nikumusango onse pantu teti kubechika nobusangu wa balila po kuisa. Inshita ya lukutalo la udikia nomba, ulio muntu UMUNTU umo. Umuntu wabupulumushi asokorowa umwana waboni mu chifulo cha mwana wa kwalesa umwana waboni ukanya umwine nokuisansa bikapali chonse chitwa lesa umusango wakuti aleshinshimunu angalesa ukuti ena ngalesa ai kala mwitempire ya kwalesa aleitunga ukuti alinilesa ukupokelela ukuyebelela uyesho kunjeba we munandi wa kukatolika kuti waso sashani kuti tawache tekela kano mukupwa mukumo kulukuta lwa katolika lulando kutila ukupwa mukumo kata ukwete ndalama chiri ya chilifye wino lelo leka nkwewe muno kwine mubantu bandi umukashana uwikele muno mwine nina uwikele muno mwine na wawishi nabo kabiri umwana kashi umbi umo no yumulumendo munono umukashana au pirwe kumulumendo wa protestant balilekene no kuya echo kanshi ichintu cha kubalila po na mwishiba umukashana ali no kupwa kumulumendo wa kukatolika kabiri ali lekulya no kulipile ndela maishingi kabiri aishire bwela kabiri wena tau pirwe kulu yumulumendo wa protestant icha kubalila po uyo pano howad abantu bandi chisuma unomwinefye shalumbule shina nakwata umwana mwanakashi kabiri umwana mwanakashi alinalimo imyaka yakufyalwa makumi abiri na mutanda umulume wakwe amushile kulya mu town kabiri ali butwike nokuyaupwa kumwaume wa kukatolika kabiri nomba batile alingira kufuma mulukuta eicho bali bilendela maishingi nganshe ukuwekela no ukumpiri wira kuli muna chisungu na kabiri nokumufya kuli umwaume Umuwale, ukumupiri wila, ulimu na chisungu. Enani upwa, mchisota kwa lesa, kabiri ya leika la mbuchende. Chiria chishinka nganshi. Chiria, ni efyo asosa shikuru nafyo, chishinka. Ifyo chave chansoni, ipila indala mashimo. Kulia emulanduine, ayama chali chayakuru, na maskuru, fiakulirwa. Kulia emulanduine, isonde lyonse. Tamachi ishiba mno, United States. Mulingire kukonka, ukuchiluka bemba nshitaimo kabiri mukamona. Emkwai, mkaye kulia, munina, ekoba kwa tafyonse. Kutina mletela, ichikope, icha shininkishiwa. Munina kopu, elu wa chikopelefye, nukuntumina. Kashimikila, wachi protestanti, kashimikila, waisushwa na mpashwa mshiro. Vale lala mumsevo, vali fimbirenga nshimubiri ukubengefi. Ena nomkashwa kwe, nomwana umuno nomkashana. Bali mfimbirenga filia. Bantu, bali shimikile Yesu Kristu. Amakaya kututubuka. Kabiri abantu bali epusushwa. Nokupokelela mpashwa mshilo. Bali bepeye mumusebo. Kabiri bali balekele. Ukukana bashika. Nokubashipira mate. Inshi kunenshiku. Icho chishinka. Ya kuine kwa mungina Osborn. Achingirilwe. Nemfuti. Ukubafumyamo. Bali rekuli ya kuine. Kabiri umo. Ibumbali abashima pepo. Ya ishile chapamo. Nokuipaye uyumulu mendo. Kabiri umkashu wakwe, elio akwe tefya kanya. Kabiri, baile balenda mumusebo, vidya fine. Uku, wata, inshindinshi, uku mutuwala kulia, kunshinshi, uku mshika. Kabiri, uyu unachifyasha alenda, nakanya, ale lila, uku konkomulume wakwe, wafile. Kabiri, abantu, wale lolekesha, be window, abantu wa mitima, ya bufumachi umivatile. Ngata kutida ilia inshira iyo ulukuta, lwa katolika, yumfilamo, tuwalukana. Kabiri, bali konkele, amakana ya vena, mulia mumusebo. Munina Osponi, akwe toku puputuruwa kulia, mpaka bali fililwe, ukumutamfia mchalo. Wali, abantu abengi sana, ichochishi nkanganshi. Owe, ulia bubumbi munda. Inchi wachiko pecha bipa. Tulele nifye, mwema nandi wa katolika, tuwalaisa kuluwa lirumbi, pama minita ya nono. Chisuma, moneni. Nomba, walaya pantanshi, moneni, ukija kwa pantanshi pa nono. Leke ni ndete chikuli imwe. Nalimo kutina kuata nshita. Chirini kuatama miniti sate. Oleshe ni nganshi. Nomba katukwekele kunuma kwa belenga onse mumano yenu. Pali miniti ukumpele chikope chituntulu. Hidio onse wache tekela wa orthodoxi muno. Alishi wakuti ukuteka wabena fialo kwa tendeke nemfumu na bukaneza. Musejo chishinka. Onse wache tekela wa orthodoxi alishi bachiria. Kabiri imfumu na Bukadneza, ali kwete chimonwa, na Danieli ali mupele ubwilulo. Ushezo chishinka, kabiri chari umutu wa Golide, icho chari ni Babylonian. Icha chimiri, chari ni Medzi na Persian. Icha konkerepo, chari ubufumu wa Grecian ni Elio ubufumu wa Roman. Kabiri kumpela ya ubufumu wa Roman, Yesu Kristu ali eliwe, ilio ya lepuinwe kufuma kulupiri, ukwa uloku bonfia minwe, ilio ilia unkuluike no kutoba ula ichi mpashanya. Musejo chishinka, no kuisushe sonde. Umuntu onsali shibachiria, onso wache tekelali shibachiria. Kabiri, ifyo kutila mwishu kusha kulekelesha, ilio vaishire patuka na muli haya mabufu maye inga ya pusana. Kabiri na fimpupo kutukondo, kwa li chela nebumba. Kabiri, chile pilibula kasasematile, yefyo mwamwene ichela nebumba tekuti fisankane chapamo, nangunifi, tekuti fitobenkane chimo kuchibie. Nelo, baka sankanya, shiri embuto ukwesha, umashu yambi, wako fya mulibena, ukwesha, ukukusha, abana babo, noko unaula, kumaka, ngafiria. Kabiri, mwari shibachiria, chishinka, lelo, ukuikatisha, wakwata. Kabiri, mwebantu, mulafuka mina kulichena, owe, nokusosa, chena chisuma. Lulekeshe ni kuli uyu, Stevenson, fionsefio ishina liyakwe, lili, kunolubali. Nomba liyakwe, kunolubali. Ye ishina liyakwe ni nani? Nalabafye, umulu mendo kunolubali. Uyo ule leta, ukutalikishanya konse uku, ulinonchende. Yeah. Owe, mwe. You know, United States yali bolamu pwilapo. Emkwai, kuti na shiningisha kuli imwe, ili oinshita ine, uyu umwana kashimuno, ukubwekela mukusokolo la 12, ili o umwana wakwe umwaume, ali uluilwe, kukuikala pachipuna, chabufumu chakwalesa. Kamili, ili o achitirechiria, umwana kashi, afulumukile, mumatololo. Eko amwene, apa kuikala, ukuleka bamulishe, ukoinshiku, ikana limone myanda ibiri. Nama kumimutanda, fidia fine obushiku wa Plymouth Rock, fidia fine fye, kolu kutaluwa ishile kuno, kukwato kuntungwa, kwa muka pepa, kabili wa ishile ikala kuno. Kabili tuwalawe lenga kufika, mchipandu wa 13, icha kusokoro la muno, no kulole kesha pano, pa verse 15. Kabili nomba, pali minintifye, defuwa ya kukwekela kunuma, ilio nshirawe lenga chilia, kabili tulemu na pano, apo wene aiminine, pambali ya bemba. Nomba, kakuti na sanga fie chifulo, hapo, verse 11 ili. Kabili na mwene, ichi suango chimbi chile fuma, mchalo. Tekufuma mumenshi. Ukufuma mchalo. Elio ukufula nechintu wingi, cha abantu emenshi. Kansha hapa, nipari ya pashari ya abantu, United States. Kabili chakwete insengo shibiri, ngomwana wa mpanga. Insengo shibiri, ngomwana wampanga, temwana wampanga. China ni chinshi, nimbo Yesu ya Amerika. Chine, mwamona, ilia iliparia. Insengo shibiri, ngomwana wampanga. Nelo nomba ni chinshi, icho luachitile. Wali kwete, ubuntungwa, kwa buka pepa intanshi. Luachitile, ngomwana wampanga. Luasosele, ngomwana wampanga. Lelo ibukisheni, talua ishileva, suku suku mukote. Yari umwana wampanga. Chichalo chava fye, nemiaka umwanda umo, na makumia sano, na muishiva, umwana wampanga fye. Kabili, chala ndirenge chingwena. Kabili, ulupa kalonso wa chiswango chantanshi, chale wombela kwa kuchinso chachiko, ichingwena, ichakashika. Kabili, chilenga ava panonse, na maikalapo, panonse, ukutiva pepechi, ichiswango, icho, ya poshiwe impumo, ya chiko ya mfwa. Lolekesheni, kabili chichite fishi bilo ifikalamba, ifia kulenga chena umulilo kupona mumulu, nukuisa panshi. Ibomba lia atomic, kabili na hydrogen, ia chenjela, inko ya chenjelesha, kabili na fimbipo, ukubepe nko, kulififintu. Ii United States, ikesa pachifulo, ili olukuta, nobuteko, fikampa na chapamo. Kabili, ba protestanti na ba katolika, baka viike fintu vya bochapamo, kukuluisha, communism. Kabili, chile bomba fija fine, muma boko ya kwalesa, pafiolesa, asosele, apapene. Kabili, imuima protestanti na muikala uko, mulimutu lotu ine tuine, mulevelenga ibu kulieri ashiria chitemuiko, mchifrocha baibele yenu. Kumo, kukula enda kunchende imo, kulifimo fia palango mteveto, mchifrocha kuba, mukulonga na kwa mapepo, kunchende imo. Kukula talikishanya, umono mbie, patuntutu unono tuwakale, utotu shava na nguchimo. Mulingilo kubaba makufienu, kunchende imo, gamalishi waifio myayaya, upilibula. Mwoneni, ilio infumu na Bukadneza, mkutende kakunu makulia, ilio inshita ya vena fialo ya ishiremo, katumone ifio ya ishiremo, kabili ne inshila ya ishiremo, nino kusango kuti ilepwa mumu sango mawine. Tuwalishi wakuti kwali wa intende kelo, ya inshita ya kusena mina, uvena fialo, kabili noku kwa kwa inshita, mshito chishinka. Namba mwoneni, ilio infumu na Bukadneza, ilio Daniele atu minwe kuri alubali, kasesema uwa mano, ilio wansava shalava yuda, vamoneke, ngaba ichefia, kabili vale fukamina, uvena Roma, atema kuma Babylonians. Lelo kwaliko batatu wawa omevane, batatu, Shadreki, Misheki na Abednego, na Daniele, vali pangile, awo mumitima ya wakuti, vali nokupombea lesa. Elio kabili, ilio baposele Shadreki, na mashala mkati, kabili Daniel, ali shileva umuntu, umukalamba, kabili lintu infumu na Bukadneza, na Beoshaza, kabili na mambipo, ilio ai shileva umuntu mukalamba, nomba moneni, infumu na Bukadneza, apangile chimpashanya cha golide, nukutisansa vikapamulu kuri ya mchibansa, kabili ati ile ukuti, kuri wansaringi lukufukama kuri chile chimpashanya. Mshemwa litala ukumwana, ukaele wachiko, ifyo chidiye chimpasha nyachapa angirweko. Chari ni Daniel, chimpasha nyachamuntu. Kabili bushe, taso selemi pashi ya milungu, ubusenshi. Kabili ngefyo tuwa vailelo, baku ataitatu atemwa ine ya yena. Imi pashi ya milungu, ikala mulivena. Kabili mbapa ngile chimpashanya, chakwa Daniel. Kabili atile, mwansama shakafuka mine, kuli chile chimpashanya, baka poswa mwilunguri ya mulilo. Mwone ni Daniel, tamwone kerepali ili anshita. Mune mfafyo ndeso sa kabiri uyo onse ushari no kufuka mina chile chimpashanya alingiro kuputawulwa mutupi mfya temwa kuposwa muchirindi chankala mu atemwa kokochewa mwilungu lya muliro atemwa chintu chimo okukandwa. Ilia enshila ishta yawe na fyalo ya tendeke nemisango ya kushishimuna ya musenshi no kuchushwa ukubalenga okufuka mina kuli chena. Kabiri Bible yali sobela livela tikesa mwishi wa musango mawine umuntu wa mushiro Yesu Kristu ichimpashanya kuli wene kukuchishishimuna kabiri na fimbipo mulebukisha mwibuku ilia vaipaiwa ilia foxes vale ikatilira ulupanda kuntanshavo nokubika ingombe ukubakakilira kulichira kubokonga filia. Kabiri vale sosa ngata wakane ukukana protestantizimu nokuwa katolika kabiri kufyompa ulupanda kuti batendeka kwensha ingombe imo ulubalilumbi kabiri imbi ulubalilumbi elio kabiri ukuba tinta nokuba lepula pakati bale bocha kumilongoti bali chitire fyonse na liyako kunshishisha kale ninjishiva icho ndela ndapo kabiri mwamona ukuti chiria chishinka kabiri bali lalakulia kabiri moneni ifyo vapitile muli chiria nshiku isha kuipaiwa ndiyo Martin Luther Dalaisa ukulingana na Bible na yo. Nomba, ulekeshe ninganishi na kabiri nomba. Nomba, defo ya imwe, mwone chintu chikalamba. Musa ngonishi mulio bufumu wa Babylon watobeke. Inshi taimo, iya ushiku, ndiyo vaire kulia. Nukusende fipethia mwishirofia kwa lesa. Kabiri vate ndekyo kuno umangashi mulifiena. Vate ndekyo kukwata inshi taisu makabiri vase ndere. Ibumbari ya wana kashikunse kulia, wakana kashi. Kabiri vale shana, nukusamwa, nukukwata nshita isuma. Ushiro chishinka. Kariri ya nshita. Walifile mbothia ishile pachibumba. Mene mene tekelo, ufazi mucho chishinka. Kabiri, vali le nukusenda, wa crowdings maobonse. Abantu babo, aba chenjela. Ama memba la balu kutaba chifule fule. Kabiri tapali na ngumo, mulivena, aba ya vele ngele. Icho chishinka. Elevai kweto muntu kulia, uyo, uinga velenga indimi, ishisha ishibi, aleluya, kutia ilula chena. Mwamone chonde pili bula, kutia ilula indimi, ishisha ishibi kwa. Ulia, emusango chabele lemo. Ulia, emusango, lule chitila monomba. Na maka ya mpashu wa mshiro, babantu wavo, aba isushua, noluba tisho wa mpashu wa mshiro, awawa kwa tamaka nefishibilo, nefisungusho. Ulia paria ulukuta wabe na fyalo, balia paria washarako. Ulia emusango uwa ishiremo, ulia emusango ule ilamo, kila fine, ukufuka mina no kupatikishwa, ulibuka pepa, wabu shenshi chitika. Kabiri lesa, ukuisa mamu ishtaya kalabana, no kulemba mundimi, ishisha ishibikwa, kabiri umuntu, ali iluile. Enakutia ilula, chaishive lulio lulimi, tapari na ngumo, walu ishive. Lelo akwete, umupashi wa mshiromo wine, uwalengele na kuilula chidia, emupashi wa mshiromo wine ulimulu kutailelo. Mnachita kufunungana. Nde sumina vali kwa taifingi fya chena. Lelo mungina kuliko chimo ikituntulu kulia nacho. Kilia chishinka, chimwe chituntulu kulia nacho. Chiwana leta, ukupashanya konse, ukoenga chitamu ya mwine, mwinshila, ukumufulunganya. Kabiri, nga, tamule tonton kanya na kabiri, pali lesa kuchila kufuka mapanshi no kuberenga Bible yenu, no kupepa no kulomba lesa, liena, chila ngisho kuti, tamwapo sako sana amano, pamwe wenu. Kabiri, nifye kulia kuine no kusosa, lesa nchile sakamana, nifinga ifite yoi fia kale, fia wa mwankole, mwavika kunse kulia, ndemo na Bible yenu, ile chilanda, kabiri, ndeye pantanshi. Chiria chishinka. Mwani chilaya kuline. Kupufyashwa kwa Abraham. Lesari mwita. Mkesa kulichena. Lelo ngatamwava. Chilesa kama na ifyo mwava wakapepa. Chawakwa kulimwe. Epelafye. Tekuti mwise. Takunu muntu mwingesa. Kanonga alimwitile. Kabiri ena tafuwa ya kuti umwe ona ike, lelo mwewe ngi imwe, mukona ikapantra mwapo sako sana mano kulichena. Kabiri, muli no kupita mumbali, no kumuna ichintu chimo, ichila mweneka panono, icha uwele wele, panono, icha vipa ichisuma, Dr. Kampanda na Kampanda atile ifinefi. Kabiri, na fimbipo. Elio kabiri, mule enda enda, no kupontela mupashi wa mshilo. Mwali chibachiri ya chishinka. Kabiri, kachakatale ukwelelwa. Mwini no kusanga, mama minita ya nono, ifyo lulembo, wa kwachua, luava. Ifyo, ichikakatikilo, cha kwachua, chava, lulembo, luwa chuswango. Uyo onse ukalanda, ukususha mpashu wa mshiro, kachakatale ukumelelo luse, mwini chino chalo, atema ichalo ichikesa. Mwane ni ndiyo lukutaluwa ntanshi, ifyo vachitile. Mwane ni paluwa ichi, ulukutaluwa chiviri. Kuti mwaika katikila mweme ne kunse kabufu mwa kwa lesa. Kabiri ukuingira mulichiwa. Kunse kulia ukukushava ukubelelo luse mulichino chalwa temwa chidia chikesa. Muchine, eicho, chenjeleni, endeni abakatina. Bena wa chenjela, bafia mule chita, bantu, ya waishiba, icho chika chitika. Nomba, tulemo na fionse finomba kumonekela. Inkwata, ama miniti ama kumiabili. Defwa ya imwe, ukupiri wila, pamuna ine mchipandwa icha 17, icha kusokorola, ukupuisha fie, mwishita inono. Nomba, wala ponena mumusewo, uwa kumwesu. Tikisheni. Belenge ni pamona ine, isuleni, ama baibele yenu, nukuitenya, ukubelenga. Kichichilingile, ukuchika katika. Ibukicheni, kwa wafye file mbo fibiri. Lumonu wakupona, nolubiye luampashu wa mshilo. Lumonule mbo luakwachua. Ibukicheni, ninso sechi ukuti ulukuta, luakubalilapo, luakatolika. Nomba, abantu wakukatolika, ikaleni, nakatina, pama minitaya nono. Ulukuta uluwa kubalila po, uluwa katolika, wapangile ama tonton kanyo yavo, paluwa ichichintu. Bali kwete, isambilisho ili abufi, ili alukalistia wa mshilo, uluwa kusenda bisketi mchifulo, cha kusenda ulubatisho wa mupashi. A protestant basenda, ukuposha nyamu minwe, atemwa ukupango mulapo. Wonse babiri, bali luva, ukulingana nechevo cha kwalesa. Iyi, echa kumwena mo. Bali ishile nukubatisha tata mwana mupashi wa mshilo. Idio tapava nangu imo insta ya chepesha apo muntumo ata lile kubatishwa muli ilia nshila. Icho chava mchine chino usenshi ulubatisho wa katolika. Kabili bali chisumina nukusosa imwema protestanti mulafuka mina ulubatisho lueso. Natile chinshi cho mchichitila. Atile ulukutalwa katolika wali kwa tamaka ukupiriwula ile mbo ili lilionse ilio balefuaya. Natile ubobufi, atile chinshi cho mfuka mina kuliluwe na kanshi. Owe, kanshi kala tondolo. Ineyo, shache tekela muliluwe na, ichichavo cha kwalesa, chidia chinshi nka. Kava ntubalefuwa ya kukonka, balingilo kuchitapalu wabo. Ine, ningilo kulande chine, chidia chinshi nka. Moneni, kanshi baishile na fionse ififimbi, ulukuta. Walulundile katikizimu ya iko uluwakale kabili na fionse filia fintukulia. Ifyo liyava ibumba ili abubole no uwele wele. Kabili watu dama bilionzi yava senshi kabili ava talala ava chifule fule. Ava nichiwa kuntendekelo. Kabili kutina shininkisha kuli mwethyo baibele yaso sapano. Isonde lionse liyali sunguike ukukonka haya maka haya ichichiswango. Icho echaripo, icho echishiripo, lelepo chili. Kutichabashani, icho echaripo, kabili chishiripo. Itila isonde lionse, yasungwike, paluwa chena. Iliyo Roma wachisenshi, aishileva Roma, wapapo, tafu minepo nakalia. Imibo mbele, yabu Roma, yalipuile. Iliyo imfumu ipia, yaishilemo yena, yaishilele telapo, fie imibo mbele ipia. Lelo iliyo, huwa ishile muli Roma wachisenshi, ukupitila, mulu kutaluwa katolika, ukupitila, muli papalizimu, taluafu mapo. Nga papa umuafwa, bala wikapo umbi. Umo papa afwa, bale sonte la pombi. Ichi suango, icho echa lipo, kabilita chilipo, lelo epo chili. Icho, ichi shalipo, lelo epo chili. Icho, kabili, chikaya ya mubo na ushi. Efyo wasosa, umupashi wa mshilo, ukupitila male mbo. Nomba, umfweni, kabili kulia, waishile umo. Imwe wonse mwone ni nomba, ichipandu wacha 17. Elio umo, wamuliva malaika, chinelu bali. Avali nweno chinelu bali, aishile landa kuli ine. Shiria enweno sha kulekelesha, isho, isha pongorwelwa. Aishile landa kuli ine, ati, isakuno, kabili, mkulange okusekwa kwa mwena kashishirende mkalamba, uwa ikalapamensha yengi. Mwone nukusokoro la 12, ulia ali umwena kashina chisungu. Ali umkashana umwine mwine, ifyo aimi ninepo wino, lelo ui umo ule itwa chirende. CILOENDEMUKALAMBA chipili ula umausha chidia ni chinshi leke ni tumonechi atemwa kuchirondola munjeleleko ukuyolu bilo ukutontonkanya nkwete ama miniti kumilimo na yasano na laika la ora na imbi kanshi eicho doloreni ififine dolekesheni chisuma dolekesheni leke ni tulondololechi ena mwana kashi uwako wela chilende ni chinshi alipata ukusosa ilishwi lelo yali lembwa muno mu Bible. Ena mwana kashi uyo ulando kuti mwana kashi musuma lelo ala chitobu chende naba umebambi. Nomba ngata kutu mwana kashi emini na kolukuta kanshi lwena lukuta ulo ulu soso kubolua wina Kristu nokula chitobu chende nefintu fimbi ushe chishinka. kabiri aikala pamenshi ayengi ichintu bwingi nabantu abengi belengeni i nalimo verse ya 15 kabiri mulinoko mwana chilia mwamona atemwa 17 ukutwalirira mulia tuleisa kuli chena muli minute mwana kashi waikala pamenshi ayengi chilende mkalamba ifyo ichichaba. Nomba nga twali kwete nshiku panu mayanshiku kutina senda ulio mwana kashi nukumulangisha kufuma kuli Kaini mpaka kukwisa kwa kwa shukuru Yesu nukushini nkisha kuli imwe mkuti hali uwa kubalirapo kukubunganya ulukuta wene ninyi na uwa tubungwe mweneni kabiri mwana kashi uyo kuikala pamensha yengi pali ukuikala pamensha yengi. Nomba besi ya tu uo I-S-H-A-M-F-U-M-U sha pesonde sha chitile nankwe ukula lelale nama ikala pesonde wakolelwe umwanga nshi wabula lelale wakwe mashi uyambi wale sosa ukuba ulukuta uluwa wina Kristu mwapa mulu mwaemba mwoneni umusango afwa liremo baba minita ya nono na mama gariti na golide na mabwaya umomutengo batile nani uinga palana nankwe kabili ali kwete ulukombo mkuboko kwakwe uwa isulamu umuangashi uwa ulalelale kwakwe mkukowela kwakwe isambili sholi yakwe ilio alirengesha isha mfumu owe mkukwata fiepe kwe ili nono kabili ukumu pepela ukumu fumia mumutwala kabili fionse fifintu chiria echo machimone echo chiria echevo cha kwa lesa debelenga location echo ali nsendelendi nomba katumone kabili apangiro mwangashi chiria chishinka verse 3 nomba chisuma elio ansendele dimumupashi antwele kumatololo ekona mwele umwana kashi ekele pacha kashika umutu ichiswango icha kashika uluanonka ulukuta uluanonkesha mwisonde bale bili kishapano nani winga chitovulu inankwe waba umuntu umo mwisonde umuntu fye umo mwisonde abali mwisonde lyonse uwa kwa tamaka jofyo ichimonwa chamfumu na Bukadneza chali tulio tukondo ikumi tuwa ile mwonse vye fishirwa ifya chela cha Roma vya ya mkoshonse mwisonde takwa wako umuntu na ngumo mwisonde uyo uwa kwa tamaka haya kulanda ngayo papa wakuromu akwata kateka el sawa kutia landa mwile lisesi kabiri chive funde lelo kwa wako inkoshimbi chintu engalandako kabiri tachichita kantu lelo intu ngulushi ya katolika kutia alanda muromu kabiri chilanko ikana kila kulichena chiria chishinka uliari palia nomba tuwalamo na bantu avela nukumona ngacha kutila niye natemwa yo mweneni ngale mwene kela wino pano chisuma kabiri na mwene umwe na kashi ekele pachiswango echa kashi kache uanonka ichaisula kwa mashina ya miponto uluva tisho wabufi ubunonshi wabufi ukutungulula abantu mu bupofu ukubebo kuti kutiba aisafye kucharichi bena kuya yebelera kabiri na fimbi po kuchita na kuchelera Maria ukuchita ifya kulapila umututu welewele shilemona ifya abantu amano yasuma ayasambirira benga chetekela kufintu fya msango efi chava nemitwe chinelubali mwachi mwone chona kabiri inguru imoine iyo ya shinguru kamonse ichimwana chakashika ichiswango na fionse fye chakwata imitwe chinelubali insengo ikumi kabiri umwana kashi nomba ulukuta nomba ichiswango chava emaka wakwete ulukuta wa Roman Catholic lelo amaka ya Roman Catholic lelo ulupano ulukuta lulelanda nomba kabiri umwana kashi afwele ifya kashikila ifya kashikache asa manefya golide na mawe haya umo mtengo na wa magariti umbinwe yakwe mwali ulukombo lwa golide lwa isulamu efya muselu nefya kowela ifya wula yale wakwe ulia aliparia kabili ulukutalumo ulomwa ishiwa mshetelo ulingilo kubako wali langishiwa elenge nifye ukuya pesamba kabili tuwala mwana nani ena na pampumi yakwe na pale mweshina uankama Babiloni mkalamba jina wabana kashiba chilende kabili wafya muselu fya panonse chinsuma ba protestanti apa epo mleti tikishiwa mulino kusumino kuti ni chilende lelo ena ali ni nyina wabani abana baume bachilende abokuti baba abana kashi ushelo chishinka isho kutisha bani kutakanshi ushelo chishinka wene ni nyina wali kutakanshi ushetaba nikwisa uko Martin Luther afumine muri bukatolika nikwisa uko fiance fifia totelwe muri bukatolika ukulete sambiri shori yabo limoline kabiri mulafuka mina kuliliena Nomba umwana kashiwa bibisha mu Jeffersonville kuti afyala omusuma wachine umukashana na chisungu kija chishinka kabiri kutaenda fye wino ngalefwaya kabiri efyo lukudalwa lutrani luchita lwa methodist kabiri lwa baptist kabiri lwa presbyteriani kabiri na shimbipo bali endele wino pakashita idyo ishabo idyo intungulushisha weshalipo shale ishimikira imbira nsuma kuli bena Nelo nomba balaya kufilangisho kumasha television, bala pepa, no kuchitaifili fionse. Mani ishi bachana chishinka, no kuikala kunganda pa mulungu. Chena nichishi, pantu chilende wenu, alechite fintu, ngabanyina. Chidia chishinka, chidia chishinka. Nomba, katumone, if you apwe mimone kele ya vela. Hai bele itila, ali, ninyina, wama nakashiba chilende. Kabili umuntu wansari shiwa kuti ulia, ali ni Roma wachisenshi, atemwa muka Roma, wa papa, ulukutalwa katolika. Muli mininti, nalamu langisha, mchifulo, icholuwa bikwapo, muisonde. Padia penefye, pantu, luke, kalila, chisuma. Badia epwabela kabiri ifyo ena ali bible efyo yasosa teine bible kabiri isoso kuti wafyele inkuta ishafuma kuli wene ishingi kukonka wene Yesu manomba Methodist na Baptist na Lutheran na bambipo mwamona komafuma nyina waba nakashiba chilende Bali kelefye wino, lelo ili olubuto luwate ndeko kubalika, chama kuati li bumbali ampefu mulusuba. Sanike ni nyali mumusebo, umu impemfu, ilelia ichi museba, icha kale ya temwa ichi ntuchimo, icha palanga chiria. Kabili, sanikile nipo olubuto padia, kabili, lolekeshe nishe na ukubutukila, umu akufisama na makanganshi, ngefyo shingachita. Shimikile ni mbila nsumatema, ulubatisho luambashu wa mshiro, kushingi ishi, isha atalalirua, isha kale, inkuta ishi, isha ashira, kabili, mukawa mone. Tatuwaze tekera, muchi ntuta msangwa filia, shache tekera nangu chimo, icha, chinshi, mwalishwa fintu mwawa, ukufuwa kunte ndekelo, chidia chinshinka nganshi. Shile sosa po nangu chimo, ukusushulu kutalowe, munyina, walikuwa etaba ntumulia, avo, ababa umwala wa yemba. Shile sosa ichintu nangu chimo, ukusushua, abantu wa mkatolika nali temwa abantu wa mkatolika mumusango mwili na temwa abantu wa mbrana mtabe nako teiweyo we munandi uondesha ukubiri kishako teiweyo Methodist na Baptist na mbrana mtabe nako teiweyo avo ndebiri kishako luwabo lube mbulo musumini shachiwa ukubika pali imwe pamulandu fye wakutila mula ya kucharichi mleto ntonga nyokuti mwalipusu shiwa Yesu atile kanofia muntu afyalwa kumenshi na kumupashi takatale kuingira mufumo kabiri ngamwa mpokelela ulubatisho lwa mpashi wa mshiro ififi shibilo fika konka wabachetekela chiria chifuminefye kumapeya munyina lelo chiria chiri mumapeya kufuma fye muri bible Yesu tatalilo kusosa nali mo ififi shibilo fika konka bamo atile fika konka bena Owe batira nomba na chetekelo kutira chiria chali chabatumwa na lichetekelo kuti kwa bafia ibumbalimo ilia batumwa kabiri na chiria ni kulia kunu mamunte ndekelo kabiri isambirisho line ilio tuwa kwete mailo mushiku akwete intanda chine nubali mkubo kwa kwe kabiri chila lutanda uwali no kupelwa kuli chila nshita ya lukuta ukubo olubuto chishinka umusango mwine fye ndefye kwa ba umutumwa kulia kuli umutumwa kulia kabiri umutumwa kulia kabiri umutumwa kulia nicho chari mipashi chine nubali mkutendeka kwe sambiro Yesu ukuimini na kuntanshia kwa lesa kukutumwa ukuya kunshita shankuta chine nubali owe munyina kutilimbi Maenda enda, nalimo ili nono isambilisho, ijaba baptisti, atemwa methodisti, noku tuwalilila nalio. Lelo lekeshe ni kuliliena, mukatika baibele, inshtaimo. Kidia chishinka. Amen. Deo mfa kwanti ndika pepa, ino ine nshita. Amen. Emkwai, lolekeshe ni, munyina, wachimonecho, chena, chileka lipa. Lelo kumwa kulikonse, takumuchita imwe chisuma chimo. Mama yo abekele kunu makulia, bale nenga ine, ukunu wa mafuta ya mono. Waliawa na wanono, tuwaleri omukate wangano na chilemba, chilabushiku mumulungu na pamulungu napo. Mulithi yonse na lenwa mumuti uwinge, pachibelu shubushiku vale nengali yonse ukunwa mafuta ya mono. Kabili pachibelu shubushiku na lei katilila umona wandingefi nshile sosa echiku kusekesha. Na lei katilila umona wandi kabili na leso sa mayo tetingunwe ya lenengo kuruwala. Batile gata ule kulengo kuruwala tekuti ukuchite chisuma. Efyo ne chichava. Ukulengo kumfo bubi. Chikalenga ifyenu ifilungu afyenu. Ifya kusungurwila ko. Ifya kuliokubomba wino pakutila mwinga sungurula imbila nsuma yonse. Paluthra ni vaishire no kulekelelwa. Chienshi, barifye, babu unge nyechiria, emkwai, tululukuta. John Wesley amwene mkusangululua. Atile, demo na bupusano. Kabili atile, chidia chirifye wino Lusa, lelo ichecho. Ena, adi ni chienshi Lusa, aliluta andaluwa nshita yakwe, lelo uyu wapa Wesley chisuma. Nomba kanshi, wansi wa Lutherani, wawe kerepa shelufu pantu, bali la bileko. Ii, tabakitile nomba, te wansiwa, depili ula ulukutaluwa Lutheran. Baluthrani, bachirivali kwa taba ume, abasuma, abaisushi wanampashi wa mshiro. Chiria chishinka. Lelo nomba, wansebali wekele, kulukuta, muniri anshita. Chisuma, huyu wali shire Wesley, hai shire basenda, ukubapisha mshita ya kwe. Kanshi, ichintu cha kubalila pona mshwa, ulia kwa ishire, panuma ya nshita ya Wesley, yani, kwa ishire wa Pentecostal. Kabili, bali pokelele, umpashi wa mshiro, ukulandila mundi mishimbi. Mweba, Methodist na wa Nazarenzi, na wa Holiness, watile, owe, nichiwa. Kabili, mwamo na ife mwachita, mwalipontila umpashi wa mshiro. Kabili, mweneni, apo, mwelele ilelo, chivya chishinka. Imwe, siliafine, mwachita, mchine mwalichita. Kabili, mwalifilo kwenda mulubuto. Kabili nomba, imuwa Pentecostal, mwababa chifule fulenganshi, ino nshitayalu kutalwa laudikia, mpaka lesa, ale mfuiso kufumamkano wakakwe. Chishinka, chidia chishinka nganshi. Mwatila, ushe walichetekela kulandila mundi mishimbi, emkwai. Ushe walitala ukulandila po mundi mishimbi, emkwai. Nelumba nyalesa palichena, emkwai. Nalilanda po mundi mishimbi, imikuingi. Kabili nalichetekela chena maka ya kwalesa, Kisha chetekela ichinikisho, icha kubadila po, nomba, chava ukulandila mundi mishimbi. Nelona lichetekela kwa liba kwa maka ya kwalesa, ayalenga imwe, ukulandila mundi mishimbi. Ifishibilo, nefisungusho kukonka, emkwai. Nelio kabili ichiwa, alivika, icha kutinishako, icha kale kuri alubali, umuntu, umo, wasenteke na kuchitakwati, alikuete mpashu wa mshilo. Kabili imwe wanse, babiugrim holinesi, baholinesi, banazerenzi. Kabili na imwe wanse, marulekeshe kunu manokusosa. Owe, nshirefu ya ponangu chimo palichiria, owe. Owe, uluse, gamali kuata mpashu wa mshilo, atemwe chilungwa chakwale samkatika mitima wa yenu, abasangururua, yofi malingiro kuba, gamali mwene chiria ukuba amaka ya kwalesa. Ushe Yesu tasosele, nga mwari shibe mose, nga na munchi shiba na ine wine, chine, ngo kusangururua, chava chiputuruwa icha mpashi wa mshiro, icho, icha sambire no kusangurula imwe, nga na mkua atachiria, mkeshi wa chonse chasha ala lintuchaisa. Kukuboko, wali shiba kukuboko, uyu mutwe, wali shiba kukulu, chena, chirundwa chamubiri. Kabili Bible itila, kwamba ifyabupe, fyabumpashi, babula, baka sesema, baka sambilisha, baka bila, wambila nsuma, naba, wambipo, kabili, kabili ukulula kwa ndi mishimbi, ukulandira mundi mishimbi, ukunda kwa kwa bulesa, chike ishiba chonse cha fiena. Owe, mwari talalilua, shilefuwayo kuchitapona nguchimo na chivya. Ukukwata kukaba, unolubali, bushe, chefyo chiri. Chidia chishinka. Chishi! Chishi! Mwalibunga nishiwe. Ulukutaluwe nwefye luasosa. Kabili uri emulandu wine, mwafiriruwa kuchichita. Pelo ima mwewe ngiba Methodisti, mwalifuminemo no kupokelela mpashi wa mshilo. Mwewe ngiwe, mwabaptisti, mwalifuminemo no kupokelela mpashi wa mshilo. Emkwai. Imwe, kabili, mwewe ngiwe wa holinesi, mwalifuminemo no kupokelela mpashi wa mshilo.
Yeah! Wow! You didn't care
what chinshi, na mwasa kamene, ifiolu kutaluwa sosele, maendele mulubuto, amen. Na mwasa kamene, ichocha chitike, mwalishi vechali icha kwa shikulu, kabili maendele fie, mulichena. Lekenu mukote, lekenu mwana kashumukote, eka lekunu makulia, ninawo umukote. Ule chitakwati, nini nakunu makulia, chilende, wali bungenye. Lidia, efundeline, lidia tendekele po wafya, lidia olukutalwa katolika, lwabu ngenye, lidia olukutalwa luthrani, wali ngenye panu mayalwena. Nedi olukuta kwa Methodist wali bungenye panuma ya lwena. Nedi olukuta lwa Baptist wali bungenye. Kabili nomba baba imyanda mutanda na makumi pavula na mutanda ayatu bungwe utuwa pusana pusana. Kabili Pentecost ya jitile ichintu chimochine. Ukukata mulandunshi le saleshi ningisho kuti ena taba mukabungwe ena aba mupashi umupashi wa mshilo. Haleluya, haleluya. Emkwai ena tasaka manefi ya kabungwe kenu kava tabu wele wele chani suntinkana na bukatolika nukubwekela kuli wena nukuikala muli wena kabiri mwapokelela ndio lulembo numoluine ulo ena aba shemana ikataso sele kumenima muli wena mwabantu bandi kabiri mwibaba kumeko kumembusha kwe kabiri nka mpokelela kumyako ukuko wena kwa kwe kabiri nka mpokelela mpashu wa mshilo ulelanda kabiri uyo onse uka pokelela ulembo lwachi wango ate mwachilembo cheshina lyakwe de kabira ngatwa chikwata nshita ukuya muri chilya nshita yandi nayi kumana ke chilembo cheshina lyakwe ni chinshi protestantism katupange chimpashanya ichapalana na chena katupange akabungwe ulukuta lwesu kwama fyo lukalamba ngo lukuta lwa katolika bali sendele fifinti fyonse bali kwete inkutaishi kalamba kabiri twali kwata na ifebene walikwata bengifye ama kankala ama mumsumba mulu kutalwesu ngefyo wakwata mulu wabo katupange chimpashanya ichachi swango kabiri ichinchi cho Bible inga sosa wena nichilende mkalamba kabiri ulia nichilende ukupitira mkabungwe lelo lukuta lwa kwalesa uamweo lwali wolutungwa uyo uo mwana kalengo kubo muntungwa akabo muntungwa chine chine. Fumeni mamuli chena, bena maisushiwa na mpashiwa kwa lesa. Inkoshi leto veka, Israel walebuka, ifishi vilo ifyo Bible yala ngireli ivela. Ishi kushawe na fyalo na shipwa, nefya kutinya ifingi. Wekeleni mwewa salanga na kumwenu. Ukushi kukwa kulubulu wanabu palama, imitima ya bantu, ile filu wa kumwenso. Eni ama isushi wanampashiwa kwa lesa, inyali shenu, isha wamishiwa, nukubutishiwa. Inuneni imito yenu, bantu kulubulu wa kwenu, na kupalama. Amen. Ifyo ifintu fileenda atile mwishi kushakulekeresha mwitina mweka mkuni ya kanono mufwae kwa kwa shinwe ukumupelo ufumu ukuikala pamo munchende shamyulu kabili imwe wa Methodist, Baptist, Presbyterian mwema seka wa Pentecost kabili ndeti la Pentecost ifwae kwa kushimikira kusuma ukwa nshite shakale ukwa mbila nsuma pantu wala vunganya Assemblies of God bene bali ya muli Pentecost kalamba bali lundinkanya ukwa mpanya kwa nkuta bakwa tafye mimonekere kabiri abafikansa kabiri mwabipishapo ubona atala ukumono kuchitobu bikumupashi wa mshiro wa palamako chali kuli kashimikira wa Pentecosto eito mwito ntonkanya bantu mwaba kulu kutalwa Pentecost malipusushiwa mpusushiwa fye hivyo mwabatishiwa muchine chine no mpashiwa kwa lesa kumupashiwa mshiro ukwa mpana pamona nkwe mumaka ya kututubuka kwa kwe ukuya pantanshi nefishi bilo nefisungusho ukukonka ulio mpashi konse uko uya ifishi bilo fya konkele waka sesema ifishi bilo fya konkele Yesu Kristu ifishi bilo fya konkele batumwa atile ififishi bilo fika konka avo mpaka kabwele na kabiri mshachiria chisosafi ya mnina Branham kabiyeni mwisonde lionse no kushimikila haya maka no kulangisha kumkoshonse kabiri ukukanachila na chitika wabena na nomba tabalati ukuyumfwa kabiri ififishi bilo fika konka vena mkoshonse ukukata. Oh we mwe nalimo mulino kutontonkanya kuti ni mfulungana unyina ndekweba nalitemwa ubuka pepo busuma bwanshita ya kale emkwai kula mwikasha imwe muli Kristo nomba mulemo na fyo lulembo lwachi swango lwaba we na lulembo lwa kupona chena muntu uyo waba ii atontonkanya fyo kuti chisuma na abakulu kuta kabili ndifyo musuma ngoyu muntu mbi mshene nshaba kuli ululu kuta kabili mwali ishiba ukwa kabungu ya kalukuta lwenu ako mshinti linapo uko kafumine mshemali ishiba baibele itila uyo upepe chiswango upokelela ululembo lwachiko atemwa chilembo cheshina lyakwe nomba moneni pampu miatemwa chisansa chilia mano atemwa imirimo. Chilia ta chile pili bulo kutimuka kuata inembo ishikalamba panchi nso chenu. Na chakawe ni chilia. Na chile sosa palua kunse. Chile sosa palua mupashi. Gabiri, mnuleke sheni, nukumona ifyo aishiva, palua malembo. Mfweni kuli wene, nukumona uko haya. Kwa muntu uli wonse takwete ili sambilisho, tamuava ulubuto muli wene ifyo baibere ya sosa. Mwamona, mwamona. Mwone ni kuntu haya, nuleke sheni fintu wachita. Atila chisuma, na ndi protestant, emkwai. Na kuli ululu kutalua kuti, emkwai. Gabiri, pamulungu mula kwa tafyo mchinshi wali nga palilwena, ukwenda kufuma, mumfula. Aya kulia mchifulo chaku ya mkulongana kwa mapepo, mule sala olukuta, kabiri nokuikala nokulata mba television. Aya kunse kulia nokuyanwa nokutite misango, kabiri achitakwati ifyo abashala mwisonde bachita, nelioli ine aba kulukuta. Ibukisheni kulia lulembo wa lubembu. Nomba katubelenge kuyapanta nshipa nono wangu wangu, nelio kabiri na laisala, natu chila panchita. Katubelenge nomba verse 6. Kabiri na mwene uyo mwana kashi nomba, ulukuta, na akolu omulopa uwa ba mushilo. Na akolu omulopa uwa ba mushilo. Na mushiba, baibele tila, hirio aipa iwe, ukutila umuntu onse wafu ile, pesonde, umulandu, wasangirwe mulukuta lwa katolika. Kriya fine, pakutendeka. No mulopa wantesha kwa Yesu, kabiri, Yohane alilanda nomba. Hirio na mumwene, na alisungu kukusungu kukalamba. Yohane atire, nomba, katuloleke shapa. Yohane atire, naloleke shekuli wene, hali wae mbanganshi, ulukuta, ulukalamba, ulusuma, hali kwete vumba lionse, ili ankuta, ili ili afyeriwe kufumamuli wene, nina wawa nakashi wachirende, kabiri, naloleke shekunu makulia, kabiri Musa ngonshi, ulio mwa nakashi, hali pela alirie sambilisho ili abufi, kulengesha mfumushonse na avantu wa kalamba, kukolwa, kuli liena. Kabiri pano hawa na wakwa wana kashivale chite chintu chumochine. Elona lolekeshe kuli wene aliwa embanganshi. Nchende imo mare mbo itila na ikala ngana mfumu. Kabiri nshikuwe techa ukabila nangu chimo. Mamona. Elio kabiri ena Yohane atire. Nali musunguike. Nalolekeshe kuli wene. Nukulolekesha nukusungu koku kalamba. Nali musunguike. Kabiri malaika atire kuli ine. Nga chinshi wa sungu kila. Inende kweva. Inende kweva. Chanka machamwa na kashi. Necha chiswango, echa msenda. Icho, echa kwata imitu echinenu vali nensengu ekumi. Nomba katumone nga tuwali lungike. Nga natu ishiwa bukatolika wino wino liena. Mle ishiwa protestantism ilevu konka. Echo mulingile imwe mwalikuwa tamano ayalinga huku ishiwa chiria mwamona ulekesheni.
The beast which thou sawest was
ichiswango, icho mwene chalipo, kabiri tachilipo. Lelo, chiri, ichiswango. Nomba mwoneni, nomba mwoneni nokumona paluvali, ile sosa mpendwa ya mfumu isha liko kulia, ifyo shawile, umuali no kuisa. Nokufuma, mchiri indi chakumbo. Temuli baibele, ukufuma muivumba ili afya manga, emo chapangirwa. Takuwa wapa kushintiri la palichena, nikuisa uko mfumu ya mutu wala nikui. Nikuisa uko mfumia ichi, ukukana alienama. Kabiri shima pepo, ukukana upa. Kabiri na fimbi, ififintu, ifyo wachita, ifila pilo. Nikuisa uko mfumia chilia. Nakuwa inchene nangu imo, uko mwinga chisanga, chafu makumbo. Ifyo baibele isosa. Chafu mina ichi wangu ama kaisa ambidisho, ilio chakwete. Yafu mamuchirindi chakumbo. Nukuya muo na ushi. Nikuisa uko hawa uo na ushi, kumbo. Chilea ukukwekela, uchifulo chine, uko chafuma.
And they that dwell upon the earth shall wonder whose names were not written.
Na weka shawe pesonde, wakasunguka, hawa mashina yavo, tayale mbwa muivuku, ukufuma kukulengwa kwa chalo. Vapa pide ilio wa mwene chiswango, chocha lipo, kabiri, epo chiri. Nomba inkuta, shawa protestant shitila, chisuma, chiri ya kutichava shani, ilio wa sosa, na lichetekela Yesu Kristu, wene nikapusu shawandi. Chiwani chetekela nao mnjina. Chiri ingilo kubwa kupirimulwa. Ukufiyalwa chipia chipia. Ukufiyalwa liviri. Kabiri inyo kufiyalwa na kabiri. Ishinarienu. Bila vii kwa muibu kujama na wampanga uwa mweo. Matila. Yonsenda sunguka. Chisuma chishi kusheine. Nshawama ukuchila umbi. Kusheine nshawama ukuchila imwe. Mwebumbali ya baka kunkuluka wa mushiro. Awa wele wele. nalikwata mano nalikwata mumwandi nalikwata ma degrees nalia ku college nafuma mulupa ulusuma abantu bandi bali ma member ya lukuta iliyo nshira bako bushenshiri musumanga iwe atile sonde lyonse ba protesa na bonse basungwike bonse kanofye bali abo yalemberwe mwiboko kishicho amashina yalemberwe bina babu fyashwa kwa Abraham kabiri babe mpiani kulingana no bulayo basaliwe libeli ntumufula kwesonde taula lengwa kubye mlandu wine tabasungukila moneni pano nomba moneni ifi asosele moneni ifi mwibu kuilya mwana wa mpanga ilya mweyo bano epali umutima uli na mano nomba ndefu ayo kumwipushe chintu chimo usha mano timo pavyabu pevya mpashwa mshilo usio chishinka nibanga bachetekelo kuti Bible abena Korinto 1:12 fundo kuti fyabu pe kabiri na bonse muno kuta mano katumone chimopafi abu pe chisuma kuti mwasosashani kuti takwaba kulandira mundi mishimbi kanshi kuti mwasosashani kuti takwaba kuirula kwandi mishimbi kuti mwasosashani takwaba kunda kwa kwabulesa kumubiri umowine nga ndi mubiri ninkwato kuboko kulubali kabiri ukuboko ukulubali kabiri ukulukulya kuti mwasosashani kuti ukuboko ukuli tekulu shetamu mfafia Paulo asosele nomba moneni aleso samuishi kushakulekelesha kumubiri wine atile pano ebali umo uli na mano uwe nalite mwaiti uwe mwe ichipano echala mitensha mfweni kuli ichi chisuma pano bali umutima uli na mano ngafilie vyabu pe vya mpashi wa mshote vya ishire kunshita yonze mulandunshi asosele chikunshi kushakulekelesha kanshi kata makabe vyabu pe mulu kutamunshi kushakulekelesha mulandunshi asontele chikunshi kushakulekelesha kanshi pano ebali umo uli na mano imitwe chinelubali impili chinelubali mshai kalapo umwana kashi impili shinga misumba inga iyaba mwisonde nangula apo lukuta luwaikala pampili chinelubali umofye nikwisa chilia chabela umusumba wa Vatican mu Rome chilia chishinka Bible itilo kuti uyu chilende wabipisha uyo mwalengele sonde lyonse kuchitobula lilale nukutiela ibumba liyavana manakasha wa nono kusambilisha paluwa chintu chimo icho achitile tamari ya wabipisha ngayena elovali ni machirende vaba sambilisha chintu chimo chine ya atile intendekelo ya chena akawa mwanakasha temwalukuta uwa ikala pampili chine lovali mrom na nifuwa ya mwisonde lyonse njeveni pantuchavela ulukuta luwa ikala pampili chine lovali nomba ndeve lenga ichu kufumamuli Bible kabiri nifu mchine lubali ishoshi sano shali wile kakutituwa vuleri ya shiri ya kale nukukwekela kunuma nukuchilangisha nukwesha mfumu shawile muromu ukutula wabufumwa Babylon umoni niro kabiri imbi ichirita ilaisa kabiri ilio ikesa ilino kuikala ishtai inono nalimwe mieshi mutanda ilio ikesa kabiri chiswango echaripo owe ulekesha nipali ichi nomba makaya lino kuisa sende chifo chabu senshi kabiri chiswango echaripo kabiri tachiripo chena chalenga chine konsekonse nomba moneni kabiri chalenga chine konsekonse mwense mwalishwa ifyo yena yali mfumu ya vipa alina akulike banyi nakulika balwe umo nukuma kurula ukupita misebo kabiri au chelo musumba aile chita ifya uwele wele palupili ulia emusango wa mpashu mwine uyo wate kamulukuta uluwa vapo mchifulo cha busenshi chalenga chine konsekonse echo ichari muli chine lubali elio kabili ichalipo kabili tachilipo kabili chiri kabili tachilipo kabili chiri kabili tachilipo ukuya fiepantanshi no kuya onaushi eko chireya umpela mpaka inshita ya kuisa kwa kwa shikulu kabili akaposwa kumbo kabili insengo ikumi isho umwene ni mfumu ikumi ishishila pokela ufumu lelo chipokelelo ulupaka gesha mfumu pamonetsu wango pali ora umo owe ngati wachikwa tafye tashila pokelela amaka na nomba shina tashili mfumu tashakwete tekutishibe insengo tashakwete ngala shali pokelela amaka aya kube mfumu tena ni chinshi bakateka babuluku tesha mfumu ishafwi kwe chilongwe bakateka babuluku owe mwe nomba owe ilio na vile ngechi inshitaimo umutima wandula toloka kunsansa chisuma Idio na ton ton kanya ifyo kuti tulaikala muno mu bushiku bwa kulekeresha kabiri nsengo ikumisha omwene ni mfumu ikumi ishishira pokerero obufumu elo chipokerera ulupaka yesha mfumu netswango pali ora umo ishi shirino mutima umo kabiri chipera maka ya shiko no lupaka lwa chiko kutswango ishi shikalwa no mwana wa mpanga no mwana wa mpanga akashi chimfya Badia, pakeso ukulwi, kwa Magedon, kukwite ya nyakuya mumilenium. Icho, eshikulu wabashikulu, kabili mfumu ya shamfumu. Mwina tenshiwa. Namali pamona nkwe, bantu ava itua, kabili ava salwa. Jei mwari kuata. Mwari kuata mbashu wa mshilo mulingilo kusekelela ukuchimfya. Besari musalile, ilio mfula wesonde taula lengwa. Ngate timumone, ulubuto luambila nsuma, nipamulandu imwe, imwe, mwapo fulafye. Ava salwa, kabili ava chinka, kabili atile kuline, ame isha yo mwene, ukwa ikala uyo chilende, mitundu ya bantu, na mabumba, nenko, na bandimi. Mwashi uyambi, uyumwe na kashipano, ulukuta, akapela isambili shori yakwe kubantu wonse, na mabumba, na bandimi. Uli alibaria, alibatekele vena, aleikala pakati kabo, ama kaya sende chifulo chonse pali vena. Na ikala pampini chine lubali, na afuala isha kashika, aliuwa chindamisha, mumifalile mwisonde. Uli aparia, insengo ikumi, isho umwene pamo, next wango, ififika, mwone linomba, Uleisa mumaka, ya communism.
These shall hate the whore.
Ifi fika pata uyo chilende. Fika mupomona, nuku mchitogu wamba. Fika diano mubili wakwe, nuku mulungulisha mumulilo. Bantulesa abika mumitima ya fiko, nuku chitechawa mumutima wakwe. Nuku chitano mutima umo, nuku pelo ufumu wa fiko kuchiswango. Fika suke afifishu wapo efyevo fya kwa lesa. Fika fishuwepo. Aleluya. Imirune sonde fika pita yelo ichabo cha kwa lesa tata kapite. Loleshen. Umwana kashi uo umwene. Umwana kashi uo umwene. Musu mba ukalamba. Uwaba no ufumu pasha mfumu shape sonde. Nangisheni umusu mba umo mwisonde. Uyo ule teka pasha mfumu shape sonde. Kabili ukuya mumusangonse. Uwa mlefu ya kuchitila mwimwe, unse kabufumu wa katolika muromu, ukwikala pampili chine lubari. Takuli umusu mba na ngumo, kabili takuwa talakuba, kabili takuwa tale, akubako, unse kamusu mba, upya, yoke kila kufuma, kumulu chile chishinka. Nomba, bali minitifye, ndefu ya kumulangisha ichina kabili, echo shikulu enga tuposa kwa mano, no kutupala chapa mwilio tulevele enga ichi. Chisuma, mwone ni panonomba, levelenga ichipandwa cha 13, dete ndeka pa vesi ili ya 15. Kabiri, taasu minishiwe kupelo mpu, kuli icho chimpashanya, mulia ni United States, icho tulemo na chileisa, mulemo na chimpashanya. Chachiswango kuti ichimpashanya chilande, no kulenga bonsa wakano kupepe chimpashanya chachiswango kuti bafwe. Kulia kukana. Kabili chilenga bonsa wanono, nava kalamba, nava fiuma, nava busu, nava ntungwa navasha, kuti bapele welulembo pachisansa chakulio, napamo pampumishavo omutwe. Ukuti umuntu eshita, nangu kushisha, kano uli nolulembo, Atemwa ishina lya chiswango na pamo impendwa yeshina lya chiko nomba lekeshe ni nomba nganshi nomba okorolesha nganshi lintu tatula isala Fesi lya 18 umfweni pano epali amano mwana mpashi wa mshiro kuita bachetekela kubwela mubushiku bwa kulekelesha ilya ibumbeli nono kuli akulanda ukubirikisha kuli ibumbeli nono muli muno bushiko pano epali Uli no mutima wa mano mulukuta kaeshi bechi
Let him that has understanding count the numbers of the beast.
Uli no mutima wa kwishiba alenge impendwa ya chiswango. Bantu ni impendwa ya muntu. Tenko umuntu. Kabili impendwa ya chiko yanda mutanda na makumi mutanda na mutanda. Kabili kulia kuine kumusumba wa Vatikani. Muinje banomba ninkwata efishinga fya chitetekelo Yesu kabili bonse mwamona. kuja kumusumba wa Vatikani kabili papa aiminina nga wakuiminina kumwana wakwalesa inku wataifibusa ya kukatolika avekele muno mwine awabali wakatolika na avekala muno kabili na aveshi wachiri ya chishinka abantu bandi nalimo ilio nshira bako vali wakatolika navo mwamona baitile Patrick wa mshiro kuba katolika lelo ena tata lile kubapo katolika batile Johani wa kuaki ali wa mshiro kabili bashima pepo bali mochele ngendoshi emulandwine Yesu atile mulashingula inshishisha bakasesema kabili ni mwemwe babikire mulya mwefi bumba fya shingulwa chilya chishinka moneni ina nimpendwa ya muntu kabili kulya pamunu wa kwa papa wa kuroa mupalile mbwa vikarivis pili day Fiale mwa mufirembo, fia Roman, mkafirembe fie, mwewe ne Mairo, V-I-C-I-R, owe, tisungire nifie, mufirembo fia Roman, shirenu mushi wawenu, noku fisansha, kabili moneni, icho mle kwata, imianda mutanda na makumi mutanda na mutanda. Nipesa po, chaikala, bampiri, chine luvali. Kabili ukufumamulia, mwafu minaka vungwe, kabuka pepa, aku akasambilishe, chishirano, mchifrocha baibele, kabili wa protestants, Afu mine muli kena, kabili vale chita, ichintu chimochi inefye icho, vale chita, bantu yatire wene, ali ni chilende mukalamba, kabili vena, vali ni wachilende. Ukuleto luva tushoru wabufi, pamona mukapepa wabufi, pamona lianori wabufi ya mpashi wa mshiro, pamona lianori wabufi ya kumbo, kabili nefifio nsofi ntunga filia, kabili wa protestanti ukula konka fie, mulia mwine, muntampulo. Lelo kukabolu vuto Mwishita ya chungulo vushiku Nishira ya kubukata Mwchine chine mkaisanga Icho chishinka Mwishira mwuru vuto ilelo Ukushikwa mwishina lisuma Ilia kwa Yesu Mwima kalamba na waiche Lapile ni kumembushenu Mupashi wa mshiro Chine chine Ulino kuingiramo Uluvuto Uluwa chungulo vushiku na Luisa Chena chishinko kutilesa na Kristu Baba umo Amen Mwina ndekweba Ninyalisha nshita ya chungulo vushiku ishire yaka Isambilisho limoline ili abatumwa Uluvatisho lwa abatumwa lumolwine Ukwisushiwa kwa mpashi wa mshiro kumokwine kwa abatumwa Ifishi bilo na ifisungusho fya abatumwa fimofine File mwone kela mkati kabina fyalo Mkafia fya chitile kuba Yuda Kunu makulia nishita ya luchelo Ifipano mkuingila kwa kasuba
Whose hearts are all on flame With the fire that fell on Pentecost That cleansed and made them clean Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you? Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen. Hallelujah.
Oh, for this glory.
Oh, we, Pamuland, Wambila, and Sumaya, Bukata.
It's dripping.
Ile Sumano Mulopa. Ile Sumano Mulopa. Pendo Mutengo. Nga ulino kunkonka, kaikanye we mwine, nukusendo lupanda luwakwe. Infwa, nukunkonka.
Is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save men from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood with the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his brain in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went in. Dripping with blood, yes, kept dripping with blood. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The blood of this disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish those who've done wrong, making fun, see? Oh, my. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel.
And his crimson blood is dripping with blood. Yes,
it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. It's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Do you love the Lord?
Shemali tema shikulu. Shikulu amupale. Tata tulepe po kutimwana pala ilivumba kabili shivenga ya kunganda wale sansa muka shivengesa ukafuka ukaka isu shuwa no mulo pa wafu mamishi pa ya kwa Emmanuel shivenga kana fionse ifi ya kwa mpana ifi ya lukutaru wakale no kuisa no kupokele lampa shuwa mshiro tuwa pepa mwishina ya kwa Yesu. Amen.
God bless you. Good night.
Lesa mupale sindame nipo lesa vena imwe.